You may be seated. Thank you very much, Brother Shores. It's said.
Mukoza kukalabansi. Zigo mogambiri mbare Shores. Ndia.
I certainly deem this.
Ine nditudi ndi kuchiona ichi ngati cha maiwa ukulu kukhala pano siku uno mu First Assembly of God iyi. Kachiwiri kudzanja napozungulira mawu a Mulungu ndi inu anthu abwino kudzakhala ndi mbale wathu ofunika Shores kenanso ndi abale onse amene takumana nawo kudutsa msabatayi. Ndipo ife takhala nayo kwenikweni nthawi yabwino kwambiri masabata awiri apitawa. Ine sindikudziwa ngati momwe ndakhalira muzaka ngati ndinakhalapo ndi nthawi yabwino kuposa imene ndakhala nayo sabata ino yakuyanjana ndi abale kuzungulira mu chigwa cha Maricopa ichi. Njira yonse kuchokera ku Mesa kutsika ndipo mpaka kukafika ku Tucson kumene kuli ku Yerusalemu ndithudi pa phiri ndipo ndifoko ndwa kudzacheza ndi abale athu kuno mu Yeriko maona kumusi kuno mu kumusi pansi pa phiri. Ine ndimangoda bomwe mwe izo zikanati ziyendere. Ndipo chotero pamene ine ndinali kuno zaka zambiri zapitazo umenewo nthawi zonse unali mkangano pakati pa Tucson ndi Phoenix. Chotero ine ndimangoganizira za zimenezo tsiku lina inu mukudziwa. Iwo ankandinena ine chifukwa chokondera Tucson. Ndipo kotero ine ndinaganiza za chabwino yali pa phiri ndipo Yeriko ali mu chigwa inu mukudziwa. Potero ine ndinaganiza kuti izo zikanakhala zabwino basi. Chabwino ife tinawapeza bambo pakatipo ndiye wina akubwera kumusi. Ife tikufuna tichite naye iye. Sopano iyo yakhala ili nthawi yabwino monga ndikubwerezera ndipo ife mwantiradi tasangalala kwambiri ifeni. Sopano ife ndi oya tikudikirira ndi chiyembekezo chachikulu kumsonkhano waukulu umene ukubwerawu kuyambira mawa usiku. Ife tikuyembekezera nthawi yopambana ndipo mwichi ine ndayesetsa kuyika mwanjira yanga yodzichepetsa yochitira izo maziko kukhala ngati kupeza kukondoweza pakati pa anthu kwa chitsitsimutso chimene chikubwerachi. Ndipo tsopano ife tili ndi oyankhula odabwitsa amene akubwera mu chitsitsimutso ichi chimene chili pafupi tsopano. Mbale Gardner ndi mbale wina wa Methodist amene akuyenera kudzakhala woyankhula wopambana. Ndipo kenako kwa kumalizitsa kwakukulu kotsiriza kumeneko kwa izo zonse adzakhala mbale wathu ofunika Oral Roberts lole mbali kubwera ali usiku. Ndipo ine ndikudalira kuti Mulungu adzawapatsa abalewo mauthenga oterowo amene ati adzabweretse Phoenix ku maondo ake akunjenjemera mukuopa Mulungu. Ndipo ife tinayesetsa zamphamvu sabata ino kuti tiike maziko azimenezo akuonekera kwa posachedwapa kwa mwana wa Mulungu. Ndipo ine ndikukhulupirira ndipo ndakhala ndikuphunzitsa kuti zonse pamodzi nzotheka kuti yakhoza kubwera mu mbado uno tsopano ngakhale usiku uno. Ife sitikudziwa basi kuti izo zidzachitika liti koma ife tikufuna kuti tikhale wokonzeka kwambiri kuti pamene izo zikubwera ife tidzapita ndi iye mu mkwatulo. Iyo yakhala ili nthawi yopambana. Ine ndakhala ndikulalikira mauthenga amphamvu awa okhudzakudza kwake ndikuyesetsa kuyika a zothekera ndi ola limene ife tikukhalamo tsopano. Ndimomwe kuti chilichonse mwakuganiza kwanga lingaliro langa lodzichepetsa chili muchikhalibe basi chakudza kwa Ambuye mkwatulo chinthu chotsatira. Ndipo zonse zimene zikusowekera zikhoza kuchitika muola limodzi. Ine ndikukhulupirira ambiri sindikudziwa basi kuti ndangati koma ena mwa maulosi opambana okhudza kukwaniritsidwa kwakudza kwa Mesiya ndi chimene iye akanati adzachite zinakwaniritsidwa mu maola 7 otsiriza pa mtanda momwe iwo anapezera mbali yanga palibe fupa limene linathyoka. Ndipo iye anafuula, Mulungu wanga, ndi chifukwa chiyani inu mwandisiya ine? Ndimaoneneri akulu Yohana ngochitika 1:2-4 basi monga choncho muola limodzi basi kapena awiri kutalikirana kwake. Sopano izo zikhoza kuchitika mwanjira yomweyo pakubweranso kwake. Ndipo ife tikuyenera kukhala atcheru tikudikirira Kusiku watawo ndi maganiza kuti tinali ndi nthawi yabwino kumusiku ku Assembly of God kumwera kwa kuno. Ine ndikukhulupirira kuti ndi South Side. Mwina mwake iko kumatchedwa South Side Assembly. Ndinakumana ndi mbale wabwino amene sindinakumanepo naye mulendowu momwe ine ndikukumbukirira. Koma mbale wofunika ndi gulu labwino la anthu. Ndipo ife tinayankhula pa kumeneko usiku wathawu uthenga wakukhala ndi iye ngati kasupe malo kumukumbukira iye zonse zomwe iye anachita pamene ife tinabwera pamodzi titakhala pozungulira m'malo a mwambamwamba mwa Khristu. Ndikukumbukira zinthu zimene iye anazichita ndi zinthu zimene iye analonjeza kuti adzazichita momwe iye analonjezera kuti iye akanadzakomana ndi ife kulikonse kumene awiri kapena atatu asonkhana mu dzina lake kuti kumeneko iye akanadzakhala pakati pathu. Ndiye ine ndinaganiza kuti kuchita kwa yekha kwa Mulungu kunaonetseredwa modabwitsa kwambiri pamene iye anabwera pansi pomwe pakati pathu ndipo anadzitsimikizira iye mwine kuti iye anali pamenepo ndi ife kachiwiri. Izo zimangopangitsa izo kuti zikhale zotsimikizika kwambiri kuti tayandikira mapeto. Ndipo zinthu zimenezo zimene iye analonjeza kuti akanadzazichita pa mapeto awa ndipo ife tikuziona izo zikuyang'anizana ndi ife tsopano. Ine ndikupenekera mwina mwake kuti anthu ambiri pano ndi anthu opulumutsidwa ndipo ife ndamene tikupemphera ndikuyikapo khama lathu tsopano chifukwa cha msonkhano wokubwerawo. Ndipo ife tikuyenera kumenyera ndi zonse zomwe zili mwa ife ndikuchita chilichonse chimene ife tingathe tionetsetse kuti tiyankhule ndi wochimwa aliyense pa nthawi ya msonkhano waukulu umenewu. Mufikireni wamalonda aliyense ndi munthu osapulumutsidwa aliyense ndiwo wopanda Khristu wopanda mzimu woyera. Ife tikufuna kuti tiwafikire iwo ndi uthenga ndi mafikidwe abwino mafikidwe okhazikika a uthenga kwa anthu. Miyoyo yathu ikhale ya mchere kuti ena zitha kuona momwe ife tikuchitira ndi kukhalira kuti iwo afune kukhala mwa njira imeneyo nawonso. Inu mukudziwa Yesu anati inu ndi mchere wa dziko lapansi. Koma ngati mcherewo wataya umboni wake kwake kukoma kwake mphamvu yake yokoka ndiye iwo sungathenso kuchita kapena kupulumutsa. Mchere umakometsa pamene ufikirapo. Ndipo ife tizikhala zofikirapo za Mulungu. Ifeyo ndife zofikirapo zake. Monga mbale Roberts nthawi zambiri amakamba za kuyika dzanja lake pa wairesi kapena china chake kukhala malo olumikizira. Tsopano inu mukhoza kundimva ine ndikuyankhula mwachilendo pang'ono usiku uno koma mausiku atatu kapena anayi apitawa ndimayenera kukweza mawu anga pamwamba. Ine enawo asasa kotero ndikuyankhulira mwamba. Mochuluka kuchokera pamwamba paka mwayanga sikuti ndidzozipangitsa koma ndikuyenera kuchita zimenezo kupewa kuti dawo lapansi lisapweteke. Inu mukudziwa Mulungu anakhala ngati anatipanga ife mwanjira yakuti ngati gawo limodzi lifowoka ife tikhoza kugwiritsa ntchito linalo. Wina wake inu mukudziwa losungira. Ndipo wina wake anandifunsa ine wina nthawi ina anati inu mumakhoza bwanji kuyenda mwamphamvu chomwecho kudutsa mapiri ndi zina zotero. Ine ndinati chabwino ine ndinaphunzira zimenezo kachitidwe kang'ono zaka zambiri zapitazo kuchokera kwa mwenye. Mukona iwe ukhoza kuyenda ndi maondo wako wosagwiritsa ntchito kwambiri chiuno chako ndi kusiya chiuno chako kuti chipume. Kenako nkudzayenda ndi chiuno chako ndi kudzatsetsereka ndi kulola maondo wako apume. Inu mwaona kotero umangopuma ndi kuyenda kupuma ndi kuyenda kupuma ndi kuyenda. Umo ndi momwe umalalikirira ndi la mwamba kenako la m'musi mwamba ndi m'musi kulola limodzi lipume linalo. Oh, Mulungu anapanga chinthu chodabwitsa pamene iye anamupanga munthu. Inu mukudziwa chifukwa chake munali muchifaniziro chake mmene iye anamupangira munthu. Ndipo kotero nchiyani chinanso chimene chingakhale chodabwitsa kwambiri kuposa Mulungu. Ine ndakhala ndikulalikira kwambiri papa kudza kwa Khristu mumbado uno. Ine ndimaganiza kuti mwina mwake chingakhale chinthu chabwino siku uno ntakhala ngati ndakhazikika pa zina mwa zinthu izi zimene ine ndakhala ndikuzikamba. And bring the seriousness ndikubweretsa kuyipa kwa chikhalidwe cha tsiku lino kuchibweretsa pamaso pathu mwa uthenga ndikuona momwe ife tilili ife eni momwe takhalira moola lino. Kodi feringadziwe bwanji ukhoza kukhala msonkhano waukulu wotsiriza umene amuna amalonda awa ati adzakhale nawo konse. Ino mukudziwa ukhoza kukhala usiku wotsiriza umene First Assembly of God ndi mipingo ina yonse kudutsa mdziko lonse idzatsegulidwe. Mawa zikhoza kudzachitika iyo yonse yatsekedwa. Ife sitikudziwa aga akakhoza kukhala kotsiriza kuti Baibulo liwerengedwe kwa omvetsera. Chotero tiyeni ife tingokhala ngati tidzifufuze usiku uno ndikuona pamene ife tili chifukwa chakuipa kwake kwa kanthawi pang'ono. Ndipo kenako ife tipita tiyesetsa kuti timalize molawirira kuti ife tikhoze kuwatulutsa anthuwo ndipo osakugirani inu. Ine ndinapanga ndemanga yayingʼono ya mwano sabata ino kuti ine ndimakusungani inu motalika mu nthawi ya usiku. Ngati nditangodziwa kuponya ntchito ya tsiku limodzi zimenezo sizingakupwetekeni inu. Koma ine ndinati loweruka usiku tsopano sindingakusungeni inu motalika nkomwe chifukwa inu simungakhoze kuponya Sunday School. Inu mukuyenera kukakhala kumeneko pamalo anu a ntchito. Kotero tsopano ine sindikusungani inu motalika usiku uno chifukwa ine ndithudi ndikukufunani inu kumeneko mawa usiku. Icho ndi chimene ife takhala tikuyendetsa nthawi yopambana iyi. Ndipo tsopano muwapempherere abale onse amenewa amene ati adzayankhule. Mupemphere kuti Mulungu adzawadzoza alumiki ake. Ndipo siku athawu ndi mʼbale Oro iye wasankhidwa kuti adzamalizitse kumeneko zonse za zimenezo. Ndikuganiza za nthawi yotsiriza ija ngati kuti linali tsiku lotsirizira la phwando pamene Yesu anayimirira ndi kufuwula pakachisi. Oh, mulole ife timve izo kachiwiri. Mulungu afuwulire kwa ife ndi kutiyitanira ife kumbali yake. Kusonkhanitsa mu mpingo owombolerwa ake mkwatibwi wake amene iye mwachisomo anamugula ndi magazi ake omwe. Ndipo ife tikupempherera mathero amenewo. Tsopano ife tiyang'ana kwa Ambuye pakali pano mu pemphero ife tisanandikire mawu ake. Chifukwa inu mukudziwa mawu alibe kutanthauzira kwa mseri. Kotero ine ndimangokonda kuti mlembiyo awawulule iwo. Ndikuchokako kwa iwo inu mukudziwa basi kuti ife tikhoze kukhulupirira kuti iye akuchita zimenezo. Kotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu pakali pano. Ndipo pamene ife tikuweramitsa mitu yathu tiyeni tiweramitsenso mitima yathu. Tingoweramitsira mitima yathu kwa Mulungu. Tsopano ndi mitu yathu ndi mitima yoweramitsidwa. Kodi pali chopempha mu mtima mwanu usiku uno? Nzika inzanga ya ufumu, mʼbale wanga mwenda njira, inu amene mukuchitira umwenda njira kuno ku Phoenix ndi malo ena amene tasonkhana mu tchalichi chaching'ono chokondedwa ichi usiku uno kuti tidzamupembedze iye, kodi pali chopempha chimene mungafune kuti Mulungu achidziwe? Chigwireni icho malingaliro anu ndipo mungokweza dzanja lanu ndi kunena, Ambuye, mulole ndikhale ine tsopano usiku uno. Ine ndili ndi a chosowa chosimidwa. Mulole iye, ine ndikudziwa iye achiona icho, iye achimva icho, iye ayankha icho. Atate athu akumwamba, ife tikukuyandikirani inu mwachikhulupiriro tsopano. Ife tikudzilumikiza tokha pamodzi kuyika mapemphero athu ngati munthu mmodzi. Mwachikhulupiriro ife tikuchoka pano pa 11th ndi Garfield, ndipo ife tikukwera mmwamba mwachikhulupiriro kudutsa mwezi ndi nyenyezi mpaka ku Milky White Way, kumapitirira ndi kudutsa zochitika za dziko lino mpaka mukukhalapo kwa Mulungu. Ndipo pamenepo paguwa pamene pali nsembe ndipo akerubi ndi aserafi akuwulukira pamwamba paguwa la Mulungu akufuwula, "Woyera, oh, ndi malo otani kuimapo, koma ndi mawu olembedwa awa mwa Mwana wa Mulungu kuti ngati ife tiwapempha Atate chilichonse mu dzina lake, iye adzapereka icho kwa ife." Ndipo pamenepo iye wakhala ali ndi zovala zake za magazi. Mtengo walipiridwa kuti ife osayenerafe tikhoze kumufikira iye monga anaamuna ndi akazi. Ife titatha kumulandira Khristu ngati mpulumutsi wathu. Ndipo ife tikupemphera Atate akumwamba usiku uno choyamba kuti mukhululukire kusayeruzika kwathu ndi zonse zomwe ife tazichita ndi kuzinena zimene sizinali zoyenera pamaso panu. Ndipo Mulungu, ife tikudziwa kuti izo ndi zinthu zosawerengeka zomwe ife tazichita. Tichitireni ife chifundo Mulungu, pakuti ife sitikungoyankhula zinthu izi kuti timvedwe, Koma ife tiite kuyankhula zinthu izi mu chikondi ndi mwaulemu ndi mwachikhulupiriro kuti Mulungu atimve ife ndi kuyankha mapemphero athu kwa ena ndi ife eni. Ino mukudziwa chimene chinali kumbuyo kwa dzanja lililonse cholinga komanso chifukwa chake. Ambuye mutambasule mapiko anu akulu oyera monga izo zinali usiku uno. Ndipo mulole kukhalapo kwanu kolemekezeka kumvereredwe pakati pathu sikuno kuti ife tiope. Mulungu ife tikufuna kuti tingodziwa malo omwe ife tayimapo tsopano. Ife tikufufuza tikupanga kafukufuku wa mioyo yathu. Izo zikhoza kukhala basi mkatulo usanachitike kuyitanira kutali. Ndipo tikuyembekezera nsonkhano wokubwerawu ku Ramada mawa usiku. Ndipo ife tikufuna kuti tifufuze mioyo yathu yomwe usiku uno. Ndikuona pamene ife tikuperewera kuchitira kuti tidzakhale zida mʼdzanja lanu, dongo loumbidwa ndi lopangidwa ndi Mulungu wakumwamba, kuti tidzakhoze kuyembekezera mu chochitika chachikulu ichi chimene chiti chidzachitike, kuti sitikuchita pachifukwa china koma chifukwa cha ufumu ndi ulemerero wa Mulungu. Mudalitse kuyesetsa kwathu kofoka kwa sabata ya Mbuye, kuyesetsa kuti tikondoweze pakati pa anthu kuzindikira kwa ola limene ife tikukhalamo. Muyankhule nafe usiku uno kupyolera mukuwerenga kwa mawu, ndipo inu mutenge phunzirolo ndi kuwulula nkhaniyo mwa njira imene Mzimu Woyera ungafunire kuti ife tidziwire zimenezo. Ndipo matamando onse adzakhala anu, ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Monga momwe anthu ambiri amakondera kumalemba maphunziro ndi kuganizira za nthawi zomwe iwo angafune kubwerera kwa izo, ndipo nthawi zambiri atumiki monga ine ndimachitira ine mwini, ife timalemba phunziro nthawi zina kuti tidzalozere kwa izo. Tumiki wina anayankhula pa zimenezo, ndipo ife lingaliro lina lalingʼono linagwira maganizo athu, ndipo ife timakonda kubwereranso kwa izo nthawi zina kudzanena kuti chabwino ndizo. Ine ndinaona china chake pamene iwo ankanena izo zonse nzabwino. Tsopano ife tikufuna kuti tiwerenge usiku uno mu Baibulo kuchokera mu buku la kalata ya Afilipi. Paulo akuwalembera Afilipi mu mutu wa 2:5-8. Tikufuna kuti tiwerenge izi kuti tipeze mutu pamene inu mukuwerenga nafe, kapena tipatseni ife cheru chanu chosagawanika pamene tikuyesera kuti tiwerenge ilo. Tsopano pamene inu mukutembenuzira kumalo a mulemba, ine ndikufuna kunena kuti izo zaperekedwa kwa ine mʼbale wanu mwayi wokayankhula la Mulungu likubwera ali masana ku msonkhano waukuluwo. Icho chinali cholinga changa kuti ndidzakhale ndili kumeneko tsopano sabata yonseyo ndikukakhala uko, pena pake mwaomvetsera kapena pena pake kumamvetsera ndikumadzazitsa ndikumadyetsera solo yanga yomwe pa mawu a Mulungu. Mmene abale athu azidzabweretsera izo ndi maomboni amuna amalonda, ndipo ndikuyembekeza kukakuonani inu nonse kumeneko. Msonkhanowo udzakhalapo masana, kotero matchalichi adzakhala atatsekedwa kuzungulira konseko. Inu mudzakhala wolandirirwa kwambiri mukadzabwera. Ife tikukuyembekezerani inu kumenewo ndi msonkhano wina uliwonsewo. Tsopano mu Afilipi 2:5 tikuwerenga, mulole malingaliro awa akhale mwa inu amene analinso mwa Khristu Yesu, amene pokhala maonekedwe ya Mulungu sanachiyese cholanda kukhala wofanana ndi Mulungu, koma anadzipanga yekha wopanda mbiri, ndipo anadzitengera pa iye maonekedwe a wantchito, ndipo anapangidwa mu chifaniziro cha anthu. Ndipo popezedwa maonekedwe ngati a munthu, iye anadzichepetsa yekha, ndipo anadzakhala womvera ku imfa, ngakhale imfa ya pa mtanda. Ambuye awonjezere madalitso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Ndikufuna kuti nditenge kwa maminiti ochepa anthawi yanu pa chimene ine ndingachitchule kapena ngati kunena mutu wotchedwa chizindikiritso.
Identified in the likeness of Bible.
Kuzindikiritsidwa muchifaniziro cha anthu amu Baibulo. Kuzindikiritsidwa mofanana ndi anthu amu Baibulo. Ndipo usiku uno monga ine ndinaganizira poyandikira kuizi ife titatha sabata ino kuyankhula zakudza kwake ndimomwe mpingo wokuyenera kudzikonzekeretsera okha. Lero pamene ndinakhala mchipinda ndinali ndi china chake malingaliro mwanga chimene ndimafuna kuti ndiyankhulepo usiku uno, nsembe yapamwamba. Koma zimaoneka mzimu woyera umaoneka ngati umandisuntha ine chambali kuchoka kuchimenecho kupita mu mpita wina wakuganiza. Atumiki onse akudziwa chimenecho chili, iwewe umaganiza kuti uli ndi china chake chomwe ukufuna kunena. Ndipo kenako mwadzidzidzi iwe umamverera kuti ukuyenera kunena china chakenso. Mwina mwake chosiyana, mwina mwake ndicha munthu mmodzi, ine sindikudziwa. Koma ndine wamkulu mokwanira mwa Khristu kudziwa kutsatira kutsogolera kwa mzimu chimene mzimu ukunena kuti uchite. Chita chimenecho. Ine ndikutsimikiza usiku uno kuti ife tikuyenera kudzipeza tokha pena pake mu khalidwe lina lake la mʼBaibulo, kotero kuti tidziwe zotsatira za khalidwe limenelo ndi kudziwa chimene chotsatira chathu chidzakhale. Zikundikumbutsa za nkhani ya ing'ono imene ndinayimvapo nthawi ina ya Adona. Anali atamubweretsa mwana wake wang'ono kuchokera kumudzi kina kwake kumene iwo ankakhala, kubwera mu mzinda kudzawachezera gogo wake. Ndipo mnyamata wang'onoyo ankakhala kumbuyo kudera langa la dziko ku Kentucky. Kumudzi kumatanthauza nyumba ya zipika kina kwake yokhala ndi denga la mabolo ena akale pa iyo. Ndipo kotero kalilole watu kunyumba anali chidutswa cha galasi lidakhomeredwa pa mtengo. Kumene kunjako komwe kunali kabenchi kakang'ono kosambirapo katamangidwa pa mtengowo pafupi ndi mjigo kumene bambo ankapopa madzi ndi kusamba manja ndi chidutswa cha galasi chili pamenepo. Ndipo ine ndawaonapo amayi atayima kunja uko ndi kumapesa tsitsi lawo chifukwa munalibe galasi mnyumbamo. Mwana uyu ayenera kuti analeredwa mnyumba yoteroyo. Ndipo pamene iye anabwera kudzawachezera gogo ake akazi, iwo anali ndi chitseko chimene kuseri kwake kunali galasi. Ndipo mnyamata wang'onoyo anali ngati wasungulumwa. Ndipo ankayang'ana paliponse mnyumbamo. Ndipo patapita kanthawi iye anasuzumira pa chitseko. Ndipo icho chinali chotsekedwa chilowereni iwo. Ndipo pa galasi kumbali yake iye anaona mnyamata wang'ono. Ndipo anayamba kumapita kwa mnyamata wang'onoyo kuti apange ubwenzi ndi iye. Ndipo pamene iye anayamba kuyang'ana pa galasi ili, iye anayandikira pafupi. Ndipo iye anatembenuka, iye anati, "Bwanji, amayi, uyo ndi ineyo." Ndipo izo ndi zimene ife tikufuna kuti tiyang'anepo usiku uno. Ine ndikufuna kuti ndiyang'ane pa ine, ndipo ine ndikufuna kuti inu mudziyang'ane nokha. Ndipo pamene ife tikuyang'ana mu galasi lalikulu la Mulungu la mawu ake, tiyeni wathu tithe kudzizindikira tokha ndi ena amene titawakambe, ena mwa anthu anthawi zina. Ndipo ine ndikufuna kudziona ndekha mu galasi loyang'anira la Mulungu, chifukwa ngati chilichonse chingakuonetseni inu pamene inu mwayima ndi bukhu ili. Palibe bukhu ngati ili, chifukwa ilo ndi lonse choonadi. Ine sindikunena kuti mabuku ena osiona, koma ine ndikudziwa kuti ili ndiloona. Ilo lonse ndi choonadi, chifukwa ilo ndi mawu a Mulungu. Tsopano Yesu anatipatsa ife chitsanzo chachimene ife tikuyenera kumayang'anapo. Pamene iye ananyezimiritsa moyo wake kwa ife kupyolera mu mawu, chimene ife tikuyenera kuchiona. Pamene ife tikuyang'ana mu galasi la Mulungu, tikuyenera kumadziona tokha tikuzindikiritsidwa ndi iye. Chimenecho ndi chitsanzo changwiro. Tsopano, koma ife tikupeza kuti pamene ife tikudutsa moyo, kuti khalidwe lathu limawumba chithunzi chimene ife tili. Aliyense amadziwa zimenezo. Inu momwe inu mumakhalira momwe monso ndi khalidwe lanu limakuumbani inu kuchimene inu muli. Tsopano mwaonapo anthu amene inu mumangogonda kukhala pafupi nawo, komabe mwina mwake iwo sangakhale kwenikweni mu gulu lanu la anthu. Ndipo komanso iwo akhoza kukhala mtundu wosiyana, achikuda kapena abulauni kapena achigasu. Koma pamangokhala china chake chokhudza khalidwe limenelo kuti umangokonda kukhala mukukhalapo kwawo. chifukwa munthu aliyense ndi a mphamvu yaing'ono ya iye mwini ndipo inu mumatulutsa kachikhalidwe pozungulira ndiyeno munaonapo anthu amene anali anthu olemekezeka komabe inu munali okondwa nthawi zonse kuchoka kwa iwo izo ndi basi iwo iwo amalenga chikhalidwe choterocho pozungulira pamene inu muli palibe chowatsutsa iwo iwo ndi anthu abwino koma inu basi simumakonda chikhalidwe chimenecho iwo iwo alimo ndipo chikhalidwe chawo chimalenga chilichonse chimene iwo ali chimawapanga iwo chimene iwo ali amene Mulungu anayang'ana pa chilengedwe chake chotayika yatatha kuchipanga icho ndi kuchikonza icho basi momwe iye ankafunira icho ndipo ine ndimakonda kuyang'ana pa icho muchiyambi chake ine ndimakonda kupita kunja chifukwa kumeneko izo ziyenera kuti ndi momwe iye amafunira izo kapena iye sakanazipanga izo mwanjira imeneyo ndipo ife timabwera pamenepo ndi kudzapotoza izo ndi kupanga china chake kuchokera mwa icho chimene sichimamukondweretsa iye koma khalidwe lake lokonda linaumbidwa Mulungu poona kuti lake kuti dongosolo lake lalikulu ndi kulengedwa kwa mtundu wa anthu kuti akhale pa dziko lapansi ndi kuti azikhala mwamtendere ndi kuti asadzafe konse osadzadwala konse kapena kukhala ndi kupweteka kwa mtima kapena kudandaula kulikonse ndi njira yotani imene Atate anayipereka kwa ife ndipo chimenecho chinali chake icho chinali chokhumba chake kuti ife tizikhala mwanjira imeneyo iye sanafune kuti ife tizikhala maonekedwe akufa monga momwe ife tililimu ichi ndi a chikhalidwe chimene dziko lilimo lero sichikhumbo konse cha Mulungu iye sankatanthauza zimenezo nkomwe koma pamene iye anaona kuti chilengedwe chake chinali chitagwa tsopano khalidwe lake lomwe lokonda linadziwumba ilo lokha mwa munthu wa Khristu khalidwe kumene la Mulungu lachikondi anadzionetsera iye mwini mwa munthu Khristu monga Paulo akuyankhula apa kusaganiza kukhala cholanda koma anadzipanga yekha wofanana ndi Mulungu kani His own character molded that kind of person. Mukuona khalidwe lake lomwe linaumba munthu wa mtundu umenewo. Palibe amene akanakhoza kuchita izo koma Mulungu. Izi zinachitika kuti iye alipire chilango chakugwa kwa chilengedwe chake. Mukuona iye pankayenera kukhala china chake choti chipulumutse chilengedwe ichi ndipo palibe chimene chikanapulumutsa icho chifukwa mtundu wapamwamba kwambiri wa chilengedwe chake unali utagwa ndipo chilichonse chapansi pa icho chinagwa limodzi ndi icho chifukwa icho chinagwa panali chinthu chimodzi chokha chinatsalira chimene sichinagwe ndipo icho chinali Mulungu miyamba kotero china chake cha miyamba chinkayenera kuti chitsike kuti chidzawombole cholengedwa ichi chifukwa panalibe chilichonse kuno chimene chikanalenga icho ndipo chikondi cha Mulungu mwini kwa dziko lapansi chinalenga khalidwe loonetseredwa mwa Khristu ya anali khalidwe la Mulungu ya anali chifaniziro choonetseredwa cha Mulungu mwa iye munali Mulungu Mulungu mwa Khristu akudziulula yekha ku dziko lapansi ndipo palibe chikondi chimene chikanakhala chachikulu kuposa chikondi chimenecho kuti munthu woteroyo akanadzakhala chimene iye anachita kuti adzawombole chimene chinatayika izo zikuyenera kutero lingaliro lokhalo apo pomwe likuyenera kuyika Phoenix ndi dziko lonse kumanyazi kuti tione chikhalidwe chimene ife tagweramo ndipo chimene Mulungu akudzionetsera yekha kuti apange dongosolo la chiwombolo kuti awombole khalidwe lathu lakugwa ili izi zinachitika kuti chilangocho chilipiridwe chifukwa chilangocho chinali imfa ndipo wina amene anali pansi pa chilango cha imfa sakanatha kulipira chilango cha mzake amene analinso pansi pa chilango cha imfa Kotero pankayenera kuti pakhale wina wake wobwera yemwe anali mfulu kuimfa kuti adzalipire chilangocho ndipo panalibe wina akanabwera koma Mulungu chifukwa iye anali mmodzi yekhayo amene anali mfulu ku chilango cha imfa. Tsopano chotero khalidwe lake lokonda la chikondi kwa ife zimenezo zikumveketsa bwino Yohane
3:16.
Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti yense amene akhulupirira mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo wamuyaya. Mulungu akudzionetsera yekha ndi kusandulika munthu kuti iye adzakhoze kukhala nawo pa iye maonekedwe a chilengedwe chake. Mwakuyankhula bwina, iye anasintha chihema chake. Iye anachitambasulira icho pakati pa anthu. Ndipo khandalo Yehova kulira modyera ng'ombe. Kodi mungalingalire zimenezo? Izo zimayenera kudzidzimutsa mitima ya okhulupirira. Ndipo izo zonse zinachitidwa. Kodi inu mungalingalire Yehova kukhala khanda modyera ng'ombe mupa pa mulu wa manyowa? Kodi inu mungalingalire zimenezo? Kodi inu mungalingalire Yehova wang'ona akusewera ngati ngati mnyamata? Icho ndi chitsanzo. Kodi mungalingalire iye ngati wa matini? Kodi inu mungalingalire iye ali mwakalipentala? Ndipo kodi inu mungalingalire iye ali mukumvera kotheratu kotero kwa Mulungu akufa pa mtanda kuti adzawombole chilengedwe chake chakugwa? Umenewo ndi mtundu wachikondi chimene Mulungu anali nacho. Ndipo iye ankayenera kukhala chimenecho ndi cholinga chakuti afe kuti adzagwire mbola ya imfa. Tsopano ine ndikukhulupirira mausiku angapa apitawo ife tinali kufotokoza china chake mwadongosolo limenero pamene iye anabwera. Ndipo iye anatumiza aneneri ndi anthu opambana. Ndipo iye anatumiza Mose ndi aneneri. Ndipo iye anapereka malamulo. Koma onsewa sakanatha kuwombola chifukwa iwo anali akanali anthu pansi pa chilango cha imfa. Ndipo iwo sakanatha kulipira chilango cha imfa. Ngakhale kuti iwo anali mizati yolozera kwa mmodzi wa ngwiroyo akubwera chifukwa iwo sanali yangwiro. Koma pamene uyu anabadwa, iye anabadwa wopanda tchimo. Mulungu Yehova anamuphimba namwali ndipo analenga khungu la magazi. Ndipo pamene iye anabadwa, iye anali mwana wa Mulungu. Mwakuyankhula kwina, iye anali kachisi. Iwo anali malo okhalama amene Yehova akanakhoza kumakhala pakati pa anthu ake ndi kudzifotokoza yekha chimene iye anali. Ndi chitsanzo chotani momwe kuti Mulungu oyera anaonetseredwa ndipo kenako anadzatenga malo a wantchito kudzatsuka mapazi. Ndipo anayankhula kuti mbalame zili ndi zisa ndipo ankhandwe ali ndi mphanga koma ine ndilibe poyikapo mutu wanga. Ndiye ndi chitsanzo chotani? Kodi moyo wathu unganyezimiritse motani kwa wake? Ndipo iye anapanga chitsanzo cha chimene ife tikuyenera kuchita, momwe ife tikuyenera kumakhalira. Ife tiyenera tizimuona iye pamene tiyang'ana pa galasi. Kumuona Khristu galasi la mawu ake, momwe iye anachitira izo chifukwa cha chikondi. Ndipo ife tinapereka sewero laling'ono usiku wina la Khristu akupita ku Gologota ndi momwe kuti mphondero za magazi ake akuyenderera kumbuyo kwake. Kumene iye anali atakwapulidwa ndi kuzunzidwa ndi kutundudzidwa. Ndipo zonsezi chifukwa cha inu, iye analibe tchimo, iye analibe tchimo, koma iye anapangidwa tchimo pokhala nsembe ya tchimo. Ndipo tsopano Mulungu ankayenera kudziulula yekha mu zikhumbo zake mwa munthu uyu wotchedwa Khristu kuti atengere imfa pa iye mwini. Monga Yehova iye sakanafa, kotero iye ankayenera kuti adzitengere yekha thupi. Ndipo palibe mkazi amene akanakhoza kubala thupi limenero. Kotero khalidwe lake lomwe ameni ndikhululukireni ine pamene ine ndiganiza za zimenezo. Khalidwe lake linaonetsera umuntu wokondeka uja wa Yesu Kristu. Palibe mkaza amene akanakhoza kulibweretsa ilo. Amayi aka Mose, iwo Yokobedi, iwo anali akazi opambana. Ndipo momwe monso Rebeka ndiyena ambiri akaziwo. Koma palibe mmodzi wa iwo akanakhoza kutulutsa mtundu wa Khalidwe. Chifukwa ilo linabwera kudzera mukugonana pogwiritsa ntchito anthu okugwa. Koma Mulungu anaonetsera thupi lake lomwe, malo ake okhalamo. Ndi chifukwa chake iye anali mwana wa Mulungu, chifukwa palibe china chilichonse chimene chikanakhoza kuonetsera ilo. Koma Khalidwe lake lomwe la uzimu linaonetsera kachisi uyu kuti adzadzifotokozere yekha mmenemo. Ndipo komabe iye anadzichotsa yekha ku chinthu chachikulu chimene iye anali. Ndipo pakubadwa kwake iye akanakhoza kubwera ndi sawasha ya thunthu ya ngelo. Iye akanakhoza kubwera ndi magaleta ndi angelo akumwamba. Koma iye anabwera mwanjira ya khola. Icho ndi chake, chiko ndi chake, kudzitsitsa yekha mpaka kwa wotsikitsitsa. Sobano, inu muphunzire Khalidwe limenelo pang'ono pokha ndipo kenako mudziyang'ane nokha. Ndipo ine ndidziyang'ane ndekha. Koma icho ndi chimene iye anali, ndi yemwe iye anali, ndipo icho ndi chifukwa chimene iye anali kuti adzakupulumutseni inu. Iye anatenga, iye anadzakhala inu kuti inu mudzakhoze kukhala iye. Iye anatenga katundu wanu wa tchimo. Chotero pamene ife tibwera kudzakumana naye iye, sitiyenera kuti tiime. Ife sitingakhoze kuyima mukukhalapo kwa Mulungu. Palibe njira yoti ife tingachitire zimenezo. Koma pamene ife tiima mwa iye, maona iye amakhala kuti waizindikira kale nsembeyo. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa iye ine ndimakondweramo. Iye anazindikira zimenezo, panalibe chilema pa iye. Ndipo komabe iye anavutika ndi mayesero monga munthu wina aliyense. Komabe iye ananyozedwa, iye anasekedwa, iye anazunzidwa kuyambira ola limene iye anabadwa mpaka ola limene iye anadzafa. Ndipo komabe iye anabwezera zabwino kwa zoyipa. Inu simungathe palibepo njira yotulutsira Khalidwe longa limenero kokha povomereza Khalidwe limenero mwa inu. Mpingo sungathe kuchita zimenezo, kachikhulupiriro sikangachite zimenezo, chipembedzo sichingachite zimenezo, maphunziro sangachite zimenezo, kuyenera kukhala kubadwa. Iko kuyenera kukhala akufa ndi kumulola Mulungu kuti alowe mwachisomo cha Khristu kuti aumbe mtundu wa Khalidwe mwa inu. Kuti inu mudzakhale iye ndipo moyo wanu ndi wake udzakhale wofanana, zikatero inu ndinu ana amuna ndi akazi a Mulungu. Ndiye pamene iye ankapita pamwamba pa phiri ndipo mtanda wake unali ukukhwakhwazika mumphondero. Oh, ndikanakonda ndikanakhala wojambula, ndikanakonda ndikanakhala, ndikanakhoza moganiza kukujambulirani inu chithunzi cha ku Gologota cha ola lopsa kwambiri limenelo limene dziko linayamba lalidziwapo. Ndipo komabe iwo sankazindikira chimene chinkachitika, mamiliyoni sankazindikira. Ndipo kodi ndingatembenuzire chithunzi icho kuchimene ndinanena sabata ino, ife tikulowanso kachiwiri mu ola loopsa, nthawi yoopsa. Ndipo Phoenix ndi dziko lapansi zikusambira, ndipo mipingo ikudzisambitsa yokha muchidziko ndi muzionetsero za ku Hollywood, wina kumuposa nzake. Ndipo mamembala athu akukhala chidziko zikuoneka kuti iwo sakuchigwira chithunzicho, komanso kuyipa kwake ndi vumburutso lakuonekera kwa mwana wa Mulungu masiku otsiriza ano. Iyo inali nthawi yoopsa bwanji. Iwo ankangodziwa kuti kunali chigawenga pansi pa chilango cha boma, anali woti akafa mawa amenewo, ndizo zonse zomwe zinali kwa iwo. Ndizo zonse zimene izo zilipo lero kwa anthu amene iwo amva uthenga. Munthu wina wakuthengo, woyera wodzikulubuza wina, kapena chidempete china cha chipembedzo. Ndipo sindikunena kuti kulibeko zidempete za chipembedzo, koma kodi inu mumangodziwa kuti iwo amawatcha iwo osamvetsetseka. Chabwino mbetserani aliyense amene akukhala molondola ndi osamvetsetseka kwa dziko la magono ili ndife tonse osamvetsetseka monga ife tinganenere ndipo mukhulukire kafolokwezedwe ka chidziko kameneko koma iyo ndi njira yokhayo imene ndimayidziwa kuti inu mukanadziwira chomwe ine ndikuchikamba mwaona basi osamvetsetseka wachilendo munthuyo yesu anali munthu wa mtundu umenewo aneneli anali anthu a mtundu umenewo amene ankabwera mu mbadowo pamene chilichonse chinali chikufika ku mathero omasuka ndipo aneneli ankabwera ndipo ankadzagwira malo omasuka amenewo ndipo ankawabwezeretsa iwo ndi kuwakankhira iwo pa nkhope za anthu ndipo ankawawuza iwo mulungu yemweyo amene inu mumadzinenera kuti mukumutumikira adzakuwonongani inu chifukwa inu mwachoka ku dongosolo lake imeneyo ndi njira yokhayo imene iye angakupulumutsireni inu ndipo iwo nthawi zonse amakhala wosamvetsetseka ndipo lero pamene ife timva uthenga wa mulungu kubwera ife timaganiza kuti iwo ndi khulupu ina wake kuphokosera kapena china chake ndipo kumeneko kuli zambiri za izo mdziko zochitika kupanga ndalama osakhudzidwa anthu omwe ali ndizo mverera ndi kumayankhula ngati kuti anali ambuye ambuye nthawi zonse moona amadzizindikiritsa yekha mukuona ndipo zindikirani koma mmenemo kodi inu mumadziwa kuti zinthu zonsezo zimayenera kubwera ndithudi a duwa limayenera kukhala ndi minga zake njere mu a muntedza imayenera kuphimbidwa ndi zobaya inu mumayenera kukunda zobayazo kuti mukafike pansi ku njere ife timangolephera kuziona zinthu zimenezo gale a zitsulo ndi ngale ndi ndalama siliva ndi golide mapiri awa zinakutidwa ndi dothi kudzazidwa ndi golide wopusitsa ndi miyala ina imene imayendera limodzi ndi izo ife timayembekezera zimenezo iwe umayenera kukumba zimenezo pamene wofufuza apeza chimene amachitcha golide wa fumbi ndi fumbi koma ndi iwo amaona izo zimayimirira mmenemo apo pamakhala mthunzi wa mpita waukulu pena pake ndipo pamene ife tiona anthu awa lero odzinenera kuti ndi akhristu ndi kumangokhala mwa njira iliyonse icho ndi chiyani ndi golide wopusitsa pali phata lalikulu pena pake pamene ife timaona wina wake akuchita ngati ali ndi mzimu oyera pamene iwo alibe ndipo nkumakhala moyo wosiyana ndi umboni chabe kuti pali phata lenileni la mzimu oyera umene ukhoza kutsanuliridwa umene ukhoza kupereka zinthu zimene iye analonjeza ife tikuyenera kukhala wokhudzidwa kwambiri ndi olemekeza yesu pa ulendo wake wokwera mdyerekezi nthawi zonse ankakayikira izo kukhala woposa mneneri iye sankakhulupirira kuti iye anali emanuele mulungu akuonetseredwa mwa mwana wake yemwe iye ndi mwana wake kukhala mmodzi bwanji iye sankakhoza kuziona zimenezo mulungu akanakhoza bwanji mlengi wamkulu akanakhoza bwanji kuima ndi kumulola wina wake kuti amuuze iye chabwino ngati iwe uli mwana wa mulungu lamulira miyala iyi kuti isanduke mkate ndipo iye akanakhoza bwanji mu bwalo la pilato pamene a mundikhulukire kanenedwe kakeko koma pamene zinthu zinafika povuta monga tingazitchulire izo ndipo apo iye anali ali ndi chisanza mozungulira nkhope yake ndipo asilikali a chiroma akulavulira pa nkhope yake ndi kumwetula ndevu ndipo magazi akukhuthuka ndipo ali ndi chisoti chaminga pamutu pake ndipo atamenyedwa kale ndipo magazi ake akuyenderera mwaufulu kumbali zake ndipo satana akupenyerera zimenezo ndipo kenako anayika chisanza pa nkhope pake ndipo asilikaliwo anamumenya iye pamutu ndi ndodo ndipo analandizana wina ndi mzake anati tsopano ngati iwe ungaone masomphenya awa ngati iwe uli mneneri tsopano iwe utiuze ife amene wakumenya iwe ndipo iye sanatsekule konse kamwa yake kotero iwo anaganiza kuti satana anati ameneyo sangakhale mwana wa mulungu izo sizingatheke basi iye sakanalolera zimenezo koma ana a mulungu amalolera chilichonse bola ngati iwo akudziwa kuti akuchita chifuniro cha mulungu ndipo icho ndi chimene iye anabwera kudzachita kutsutsidwa. Sobano ndiutenga watu, kodife tinga ime pagalasi loyanganira lama wa Mulungu ndikumuona Kristu akunyezimira mioyo yathu yomwe. Kodi tingabirire zorelozo, ndi chitonzo cha uthenga umene ife tikuyimira pano, wina wake akhoza kunena dzina chake za iwo, ndipo komabe inu osatsegula pakamwa panu basi, ndi kunena kanthu za izo, iye anali chitsanzo, chifukwa Mulungu anali akunyezimiritsa khalidwe lake mwa iye. Ndiyeno ngati ife tili ana amuna ndi akaza Mulungu, Mulungu amanyezimiritsa khalidwe lake mwa ife, zikatero ife timakhala ngati iye, icho ndicho khumba cha mtima wanga. Ine ndikuganiza icho ndicho khumba cha okhulupirira aliyense, ndikukhala mochuluka monga iye. Ndiyeno pa njira yopita ku phiri pamene Satana anati chabwino imfa, tsopano iwe ukudziwa kuti ndili nawe mu ulamuliro wanga. Ndipo pamenepo iye ali ife potsiriza tamutopetsa iye. Izo zinafika pamalo amene iye yanafika kumapeto a nzeru zake. Iye sakudziwa choti achite kenanso. Iye anadzakhala chitonzo pakati pa anthu. Uthenga wake unagwera mu mphepo. Ndipo tsopano boma lamugwira iye, ndipo iye wagonjetsedwa. Iye si Mulungu. Pita kumusi uko ndipo ukazike mbolayo mwa iye, ukamuchotsere iye moyo. Ndipo panjira yokwera phiri pamene njuchiyo inayamba kulira momuzungulira iye. Koma icho ndi chifukwa chimene iye ankayenera kukhala woposa munthu. Ngati iye akanakhala munthu kapena neneri chabe kapena chilichonse chocheperapo pa Mulungu, ngati iye akanakhala chimenecho, imfa ikanamuluma iye ndipo iye akanagona mmanda. Koma njuchi ya imfa ili ngati kachirombo kali konse kamene kali ndi mbola. Ngati mbola yake ilo wankati, masiku ake oruma amatha. Iyo imakokera mbola yake kunja. Chabwino zikanakhala kuti nofu wa munthu nali mu maonekedwe ya tchimo, wobadwa mogonana pansi pa temberero, ndiye imfa ikanaluma nofu menewo. Mbolayo ikanatha kubwereranso ndi kudzalumanso wina. Koma pamene iyo inaluma mnofu menewo, iyo inatulutsira mbola yake panja. Iyo ilibe nsombola. Iye anali Mulungu muthupi, akukhala pakati pa anthu. Masiku ake oluma anatha. Ndi chifukwa chake Mulungu ankayenera kudzinyezimiritsa yekha muthupi, lomwe lili ife timalidziwa ngati mwana wa Mulungu, Yesu Khristu. Ndipo iye anachita zimenezo ndi cholinga chakuti iye adzakhoze kuchotsa chilangocho. Chifukwa inu mukuona tsopano ife tikupita ku gawo lina la lemba, koma inu mukuona tsopano chifukwa chimene munthu ameneyo anali woposa mphunzitsi chabe, monga anthu amanenera kuti iye ali lero. Namatetule kapena munthu wabwino kapena mneneri, iye anali Emanuele, iye anali mwana wa Mulungu, amene ali Yehova Mulungu ataonetseredwa mu zikhumbo zake zakudzionetsera iye mwini muthupi, lomwe iye analimanga iye mwini. Amen. Izo zinanyezimiritsa ndipo chikhalidwe cha tchimo cha munthu sichikanakhoza kuchita chinthu chimene iye anachita. Mukuona, kotero ankayenera kukhala Mulungu akupanga ake, akudzinyezimiritsa yekha mwa munthu, akupanga kalilole kuti ife tikhoze kudzamuona munthu wangwiro uja amene ali Khristu. Inde ichi pochita chimenecho ananyezimiritsa khalidwe lake lolemekezeka la chikondi. Mwaona, mwa iye munali chikhumbo chokhala mpulumutsi, ndipo icho chinkayenera kudzionetsera chokha. Ndipo iye sakanakhala mpulumutsi ndi kukhala munthu wobadwa mwachibadwa, yankayenera kukhala woposa munthu. Ndipo iye anali mmodzi yekhaya amene akanatha kuchita ichi mochuluka kuti iye anali wopanda tchimo mwachibadwa. Iye anali Mulungu mu mawu. Tsopano Yohane Woyera muthu wa wani akufotokoza zimenezo. Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu, ndipo mawu anasandulika thupi. Mulungu anadzasandulika thupi pamene iye anayimiridwa kapena pamene iye anadzionetsera yekha ku dziko lapansi mmaonekedwe a mwana wake, munthu wa Yesu, mwana wa Mulungu. Mulungu anadzionetsera yekha mwa munthu ameneyo. Kodi Yesu sananene kuti Atate anga ndi ine ndi mmodzi, Atate anga amakhala mwa ine, sina amene ndikuchita ntchitozi, ndi Atate anga, iye amakhala mwa ine, ine ndilibe ulamuliro wa ine ndekha, iye amachita zimenezo. Gasupe wa Mulungu wa mawu agonetseredwa. Amen. Ine ndikumvelera mwa chipentekosti. Inde iye analiopa nda tchimo mwachibadwa, ndipo icho ndi chinthu chokhacho chimene chikanakhoza kuonetsera Mulungu wopanda tchimo ameneyo. Mawu kukhala Mulungu, ndipo mawu ndi ganizo lofotokozedwa. Ndipo pamene Mulungu anaganiza za kholo, iye anafotokoza lingaliro lake. Ndipo Khristu anali chionetsero cha Mulungu. Amen. Inu mukuziona zimenezo? Iye anali chionetsero cha Mulungu kuti Mulungu adzakhoze kukhala ife ndi kudzakhala monga ife timakhalira. Komabe akuonetsera mwangwiro chimene munthu wangwiro akuyenera kukhala mwangwiro. Iye anali mawu a Mulungu akuonetseredwa ndi kutsimikiziridwa moyenera kuzindikiritsidwa. Pamene iye anayima pano pa dziko lapansi, iye anati, ngati ine sindikuchita ntchito za Atate anga, ndiye musandikhulupirire ine. Ndipo iye anati, ndani mwa inu amene anganditsutse ine za tchimo? Ine ndikufuna kuti nditsegule chimenecho pang'ono pokha kwa inu ngati zili zololedwa. Inu maona, tchimo ndi kusakhulupirira zilipo zinthu ziwiri zokha, mipita zomwe mungakhalire nazo moyo. Chimodzi cha izo ndi chikhulupiriro, ndipo chinacho ndi kusakhulupirira. Iye amene sakhulupirira watsutsidwa kale, kusuta, kumwamowa, kuchita chigololo, kunama, kuba, kunyengezera kwa chikhulupiriro. Zinthu zimenezo ndi zikhumbo za kusakhulupirira. Ngati inu mukanakhala wokhulupirira, inu sibwenzi mukuchita zinthu zimenezo. Ayi, iwe umachita zimenezo chifukwa ndiwe wosakhulupirira. Oh, inu mukuti, oh, koma ndine wokhulupirira. Koma ndi zipatso zawo inu mudzawadziwa iwo, mukuona? Zanu, zochita zanu zimayankhula mofuula kuposa zomwe kuvomereza kwanu kumatsimikizira. Mukuona? Pamene inu simukhulupirira mawu a Mulungu ndi kuwawerenga iwo ngati china chake chimene chinapita, kapena kutenga buku lina mmalo mwa iwo ndi kumati ichi ndi chabwino basi monga icho, izo zimasonyeza kuti ndinu wosakhulupirira uko mkulondola. Inu simuli. Ndipo ngati mukanakhala, ndiye inu mukanakhulupirira mawu a Mulungu. Iwo akanatero. Iye akanadzionetsera iye yekha kupyolera mu mawu ake. Tsopano iye anali mawu a Mulungu oonetseredwa. Ndipo iye anati, tsopano ngati inu simungandikhulupirire ine, anati mukhulupirire ntchito zimene ine ndikuzichita. Fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mumaganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya. Ndipo ndicho chinthu chomwecho chimene chikunena amene ine ndili. Oh, ndikudabwa ngati mwaona. Ameneyo ndi amene akunena yemwe ine ndili. Malemba akunena amene ine ndili. Ndipo ndiloleni ine ndizilengere izo patsogolo pang'ono. Inu mutero, malemba ndi amene amanena chimene inu muli. Iwo amakufotokozani inu ndi kundifotokoza ine. Malemba amanena chimene ife tili. Izo zimafula kwambiri moti mawu athu sangamveke nkomwe. Moyo wathu umayankhula mokweza kuposa mawu athu, mwaona? Ndipo ndiyo njira ya Mulungu yotilolera ife kuona chimene ife tili. Yesu ananena chinthu chomwecho, iwo ndi amene akuchitira umboni za ine. Iwo akutsimikizira chimene ine ndili. Ndipo ndani wa inu amene anganditsutse ine za kusakhulupirira tchimo ngati sindinachite moyenera? Mvetserani, ine ndikuyankhula za kudziyang'ana nokha. Ngati ine sindinadzizindikiritse ndekha moyenera monga kukhala chimene mawu ananena kuti ine ndikanadzakhala, ndikudabwa ngati ife a Khristu tingaganize zimenezo tsiku uno. Ndikudabwa ngati ife tingayang'ane pa galasi loyang'anira la Mulungu za zomwe zimafunikira kwa Mkhristu. Ndikudzizindikiritsa tokha mwanjira imeneyo. Ndikudabwa ngati ife tingatero. Ine ndikudabwa ngati ife tingathe kudzizindikiritsa tokha usiku uno ndi Yohane 3:16 ndi mitundu ina yonse ya malemba. Mariko mutu wa 16 ndi malemba ena onsewa. Izo ndi mpaka mu Agalatiya ine ndikukhulupirira. Ndi malo osiyanasiyana, Atesalonika wachiwiri, pamene zipatso za mzimu ndi zina zotero. Ndikudabwa ngati tingadzizindikiritse tokha. Yesu anati, ndani wa ine amene angathe kunditsutsa ine kuti ine sindinachite ndi kupanga ndendende basi zomwe malemba ananena kuti ine ndikanadzazichita? Palibe amene anakhoza kunena liwu, chifukwa iye analimoonadi atadzizindikiritsa yekha. Ndipo iwo monga iwo amachitira nthawi zonse, wodzipangitsa kukhulupirira anali atamuzindikiritsa iye ngati Belezebule, mzimu woyipa, amene iye anadziziwitsa yekha mu kuzindikira kwa mzimu. kuti iye anali Mesiya. Ena kwa iwo anati umenewo ndi mzimu oyipa mwa iye ukuchita zinthu izi. Kotero inu maona iye anatsimikiziridwa bwinobwino pamenepo sipakanakhala kulakwitsa. Mkazi wang'ono pa chitsime sana pange kulakwitsa kulikonse. Iye anati bwana ife tikudziwa kuti pamene Mesiya adzabwera iye adzachita zinthu zimenezi koma inu ndi ndani? Iye anati ine ndine iye. Ndipo munthu amene angakhoze kuchita chinthu chonga icho ndithudi anganene choonadi cha Mulungu chinali ndi iye. Ndipo iwo anatumidwa ngati neneri adzauka ndipo nkuchita nkudzanena china chake. Ndipo chimene wanenacho nkudzachitika iye adzazindikiritsidwa ngati neneri. Ndipo iye anali atamuzindikira iye ngati neneri. Ndipo anamufunsa yemwe iye anali. Ndipo iye anamuuza iye ndiye izo zinakhazikitsa izo. Iye anathamangira mu mzinda ndipo anati bwerani mudzamuone munthu amene wandiuza ine zinthu. Panalibe kulakwitsa za zimenezo. Filipo analibe cholakwika ngakhale pamene Natani yerekani pamene Filipo anayesera kumuuza iye chimene chinachitika pamene iye anakomana ndi Simoni. Koma pamene Natani yere anabwera iye anali mukukayikira pang'ono. Koma pamene iye anamuona Yesu ndipo Yesu anati kwa iye taonani mu Israeli amene alibe chinyengo. Iye anati Rabi kodi inu munandidziwa ine liti? Iye anati Filipo asanakuitane iwe ine ndinakuona iwe. Panalibe njira yotheka yochitira cholakwika. Iye anati Rabi inu ndinu mwana wa Mulungu ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anati chifukwa ine ndakuza iwe zimenezo iwe wakhulupirira. Iwe ukhoza kuona zazikulu kuposa zimenezo tsopano. Khalidwe lake lopanda tchimo linaonetsera mawu a Mulungu. Mukuona iye anali mawu. Kotero Mulungu anadzionetsera yekha mwa khalidwe lopanda tchimo limenelo. Ndiloleni ine ndime apa mphindi chabe. Ine sindikufuna kukusungani ino nthawi yayitali kwambiri, koma izo zikungooneka zabwino kwambiri kwa ine kuyankhula kwa anthu. Zindikirani, onani, khalidwe lake lopanda tchimo linaonetsera chimene iye anali. Iye ndiye ngati khalidwe lake lopanda tchimo. Mulungu anadzionetsera yekha kudzera mu khalidwe lopanda tchimo limenelo. Izo zikuonetsera kuti chikhalidwe chathu ndi choyipa. Ndipo zilibe kanthu momwe ife tingayesetsere kulisokerera ilo kapena mochuluka bwanji momwe tingayesetsere kulipatsa ilo zitupa ndi zinthu zina ilo liyenera kukhala lopanda tchimo monga iye anali. Ndipo kenako mawu a Mulungu akhoza kumayenderera kupyolera mwa ilo. Izo sizikutanthauza ungwiro mwa inu eni. Inu simungathe kukhala chimenecho. Koma inu maona ngakhale anthu athu akuchoka kumachitidwe achiyero ife tayamba kulekerera zogwirira zambiri. Mukuona ife tikuyenera kubwera kumalo amenewo achodzinenera chathu. Iye ndi chitsanzo chathu ndipo iye ndi wonyamula tchimo lathu. Ndiyeno ngati ife tidzinenera kuti iye ndi wopanga mtendere wathu, iye ndi chitetezero chathu. Ndiye ngati ife tidzinenera zimenezo ndiye izo zikuyenera kumunyezimiritsanso iye kwa ife. Ndipo ife ndi kalata yolembedwa kalilole woyang'anirapo kuti anthu akhoza kumuona Khristu mwa ife. Ndipo tsopano ngati iwo sakutero ndiye ndife ife tikuyang'ana pa china chakenso. Ndipo ife sitikuyang'ana kwa iye. Yang'anani kwa iye malekezero onse a dziko lapansi. Ndipo mukhale moyo njira yokhayo imene inu mungakwanitsire. Uchimo wake khalidwe lopanda tchimo linaonetsera mawu a Mulungu mochuluka kwambiri mpaka kuti iye ndi mawu anali mmodzi. Iye ananena chomwecho, ine nda Atate anga ndi mmodzi, nthawi zonse ndimachita icho chomwe chimakondweretsa. Ine nda Atate anga ndi mmodzi basi. Iye anali wangwiro kwambiri muchifaniziro cha Mulungu mpaka iye ndi Mulungu anali chinthu chomwecho chionetseredwa. Iye anali thupi mwanayo amene ankaonetsera umulungu wa Mulungu. Kotero izo zinamupanga iye kukhala umulungu mwa munthu ndi cholinga chakuti amuwombole munthu. Mukuona iye ndi mawu anali mmodzi. Pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anasandulika thupi. Chotero iye ndi mawu anadzakhala mmodzi kuti mawu adzakhoze kuonetsera ndi kukhoze kuonetsera ku dziko chitsanzo chimenecho chamomwe munthu akuyenera kukhalira. Ndipo munthu sangakhale chimenecho mwa iye yekha. Palibe njira yophunzitsira izo kwa iye. Palibe njira yojoinira izo. Palibe njira yobatizira izo. Palibe njira yochitira kalikonse kwa izo. kungo mupa iye. Ndipo mulore iye abadwe kachiwiri, ndipo khalidwe latsopano libweremo. Ndiyo njira yokhayo kupha chikhalidwe chimenecho cha inu mwini kuti inu mukhoze kukhala. Ndipo mukatero mawu amadzakhala chinthu cha moyo, iwo amangodzionetsera okha kupyolera mwa inu. Mukuona, ndiye kuti mukuyang'ana mu galasi loyang'anira pamene anthu akukuonani inu ngati kalilole, chifukwa inu mukudziwa Mulungu wapanga njira. Anthu samawerenga Baibulo, kotero Mulungu akupangani inu kukhala Baibulo. Inu muli zimene inu mumachita, anthu akuyang'ana pa inu. Mulungu anatumiza makalilole ake kwake kuonetsera kwake, kuonetseredwa kwa iye mwini mwa aneneri, chifukwa mawu ankabwera kwa aneneri, ndipo iwo ankamufotokozera Mulungu mmenemo. Chonchobe uneneri wawo umene Mulungu anawapatsa iwo. Ndipo tsopano Mulungu anadzionetsera yekha kudzera mwa mwana wake Khristu Yesu, pamene iye akutitengera ife mkati monga ana okhazikitsidwa ndi kuyika mzimu wake mwa ife, kumafuula Aba Atate. Mukuona, kapena mwakuyankhula kwina, Mulungu wanga, mukuona, kumeneko mzimu oyera mwa ife, mzimu wa Khristu ukumuonetsera Yesu Khristu, ndipo anthu nkumayang'ana pa inu. Mukuona, ndipo pamene iwo aona zachinyengo ndi chilichonse nzodabwitsa, ife Tata yamphamvu zathu, mcherewo wataya kukoma kwake. Oh, palibe khalidwe lina limene likanakhoza kuchita izi, ayi, chifukwa iye anali khalidwe loumbidwa la ngwiro la Mulungu. Pakuti ilo linali khalidwe lakugwa limene chilengedwe chonse chinali nalo. Anthu onse anali ndi khalidwe lakugwa, ngakhale chilichonse chimene chinali pansi pa munthu chinagwa, chilichonse chili ndi khalidwe lakufa. Ndipo iye anali ndi khalidwe la moyo, kotero iye anali fotokoza ilo mwa Khristu, ndipo iye analipira mtengowo. Ndipo kenako, chifukwa cha kumvera kwake, iye anamuukitsa iye pa tsiku la chitatu. Mukuona, ndipo kenako iye amapereka kwa ife, izo zimatipatsa ife umboni, izo zimatipatsa ife chitsimikizo kuti bola ngati ife tili mwa iye, ife taukitsidwa kale ndi iye. Ife sitidzauka ndi Khristu, tinaukitsidwa kale ndi Khristu. Uko nkulondola, ife tili mwa Khristu tsopano. Ndipo ngati Khristu anaukitsidwa kwa kufa, kodi ife sitinaukitsidwe kwa kufa pamodzi ndi iye? Amen. Sobano ife tikukhala limodzi malo amwamba mwamba mwa iye. Oh my, izo zikuyenera kukupangitsani inu a Presbyteria kufula. Eya, ndithudi zifanizo zoonetseredwa za Mulungu zoumbidwa monga mwakachitidwe ka Khristu, mpaka kuti dziko likhoza kumamuona iye mwa inu. Limenero ndiye galasi loyang'anira loti muziziyang'anirapo. Palibe chikhalidwe china chikanatha kuchita zimenezo, icho chinali chakugwa. Ndipo Mulungu anazindikiritsa penyani, Mulungu anadzizindikiritsa yekha ngati munthu, ndipo anadzitengera pa iye maonekedwe a tchimo. Tsopano chabwino osati tchimo koma maonekedwe a tchimo, kuti iye athe kutenga tchimo la wotchimwa, mwaona, ndi kulipira chilango cha ilo, ndi kumubwezera wotchimwayo moyo umene iye anali nawo iye asanagwe. Oh my, ndi chikondi chotani chimene Mulungu wachionetsera kwa ife. Mukuona, taganizani za zimenezo. Ndipo tsopano kumbukirani, Yesu atatha kuchita izi, pamene panalibe wina aliyense amene akanakhoza kuchita izo, ife tikuyitanidwa. Tsopano mpingo, taganizirani za izi miniti yokha, ife tikuyitanidwa kuti tiwumbe khalidwe lathu kwa lake mwa chisomo chake. Ife tikuyitanidwa, taganizani za zimenezo, kuti tikhale akhalidwe longa lake, ngati ife tili okonzeka kuti tike khalidwe lathu pansi, ndi kumbidwa kumene ife tinali nako. Amutu odzikuza, okonda zosangalatsa koposa okonda Mulungu, onenera zonama ndi osadziretsa, onyoza iwo amene akuyesera kuchita molondola, okhala nawo maonekedwe awu Mulungu ndi kumakana mphamvu ya mawu. Mulungu angakhoze bwanji kubwera mmalo ngati amenewo, pamene iwo akukana mawu, pamene iye amayang'anira mawu ake kuti awatsimikizire iwo, kuti awapange iwo kukwaniritsidwa. Ndipo mawu akankhikira kunja, iye angadzizindikiritse yekha bwanji ndi china chake chonga chimenecho. Ife tikuyenera kutenga uthenga onse wathunthu, ife tikuyenera. Ndipo tsopano pokhala kuti tadzizindikiritsa tokha ngati anthu authenga wathunthu, tiyeni tiwumbe khalidwe lathu. Ife tikuyitanidwa kuti tiwumbidwe muchifaniziro chake, kuti ife tizikhoza kunyezimiritsa kukhalapo kwake. Ndipo ntchito zimene ine ndikuchita, inunso mudzazichita. Moyo umene ine ndikukhala, inunso mudzawukhala. ife tikuyitanidwa ndi Mulungu kuti timutenge Iye ngati chitsanzo ndi kulola kuti khalidwe lathu liwumbidwe monga lake ndi chinthu chotani mayi. Ndiyeno pamene ife tilola khalidwe lake kukhala mwa ife, ndiye ife timadzakhala ana pokhala ndi malingaliro a Khristu, malingaliro omwe ali khalidwe lake. Malingaliro anu amapanga khalidwe lanu. Mulole malingaliro, Paulo anati, a Khristu, malingaliro awo amene anali mwa Khristu akhale mwa inu. Mulole malingaliro amene wa Khristu akhale mwa inu. Iwo amawumba khalidwe la mwana wa Mulungu. Sobano, bwanji. Mungomvetsera kwa miniti yokha, ife tingakhale bwanji ndi lingaliro la Khristu limene linali mwa Iye. Ndipo kenako nkumakana zinthu zimene Iye anatituma ife kuti tizichita. Ife tingathe bwanji kukazika zozizwitsa mu nthawi ya mbuyo, pamene Khristu yemweyo mweni wake anali Mulungu, ndipo Mulungu mwa inu. Mukukhalapo kwa Mulungu nthawi zonse mumakhala zozizwitsa. Iye anati, inu mumanditcha Ine Ambuye, inu mumanditchulira njine kuti Ambuye, ndipo osamachita zinthu zimene Ine ndakulamulirani inu kuti muchite, zimene ndinaziyika kuti inu muzichita. Kodi inu simukuona kumene ife tafika, kumene mpingo ukutsetserekera? Ndipo Ine ndimazipeza izo mochuluka kwambiri pakati pa Chipentekoste yathu nawonso. Ife tikutsetserekera kutali kwambiri ndi mzere wa moyo umenewo. Ife tikuyenera kubwerera ku zimene zonzanga, kubwereranso chifukwa ife tikukula tsopano. Ine ndikuona pamene pepa la lamuna amalonda lili lalikulu kwambiri, mochuluka mwina mwake monga limene Oral Roberts ali nalo. Ndipo ndapeza kuti pamene ife tifika pokhala akulu, kenako ife timayamba kuchita modzi kuza, maona, basi monga Israeli anachitira. Ndipo ife timayamba kumachita ngati tikudzifanizira ndi ena onsewo. Kumbukirani, inu ndi anthu osiyana, inu ndi fuko loyera, unsembe wachifumu, anthu achilendo. Bwanji, ife achipentekoste tinafika potero ife sitili achilendo onso kuposa dziko lonse. Ife timangovala, timachita, timankula, timapita kumakapanga zinthu zimene iwo amachita, kuthamangira ku nyumba, kukaonera televizioni, malo mokhala ku charichi, ndi zinthu zomwezo basi zimene iwo amachita zonsezo. Ife tikuyesetsa kumapikisana, kumayesetsa kukhala monga ajonzi, mukuona? Ife sitikufuna kuti tizichita zimenezo. Ife tikufuna kumakhala kulipanga Baibulo ili kukhala kalilole wathu woziyang'anirapo, ndi kudzilola tokha kuwumbidwa ndi khalidwe lake, kukhala ndi khalidwe lake, malingaliro ake, kulola malingaliro amene anali mwa Khristu kukhala mwa ife. Malingaliro ake nthawi zonse amakhala. Kodi malingaliro ake anali akuti achite chiyani? Malingaliro amene anali mwa Khristu nthawi zonse kuti akhale ndi mawu a Atate, zinalibe kanthu zomwe zinkaonekera zonyezimira ndi zomwe zinkaonekera mwanjira iyi. Izo sizinkapanga kusiyana kulikonse kwa Iye. Mawu a Atate ndomwe ankawerengeredwa kulikonseko. Pamene Iye anakumana ndi mgerekezi, Iye sanagwiritse ntchito nkomwe mphamvu yake kuti amugonjetse Iye. Iye anagwiritsa ntchito mawu, chifukwa ameneyo anali Iye. Kodi munayamba mwaganizapo, Iye sanalembe konse bukhu pamene Iye anali pa dziko lapansi? Monga momwe ife tikudziwira, Iye sanalembe konse koma nthawi imodzi. Izo zinali pa mchenga, kena wanazifufuta izo mwina mwake patsogolo pake. Chifukwa chiyani Iye sanalembe mawu? Chifukwa Iye anali mawu, mukuona? Yankakhala mawu. Ife sitikusowa mabuku ochuluka kwambiri pamene inu mukhala kalata yolembedwa ya Mulungu. Mukuona, mukuona? Icho ndi chimene Mulungu akufuna kuti inu mukhale, zifanizo za Iye. Inu mukudziwa mudziko la chikunja, momwe achikunja amayikira fano ndipo amadzigwetsera yoyeni pamaso pa fanolo, ndipo amadziyika okha mukutengeka koteroko mpaka iwo amakhulupirira kuti wakhoza kulimva fanolo likuyankhula mowayankha iwo. Ndichochitika cha mmalingaliro, koma mosiyana bwanji ndi choonadi cha Mulungu. Mulungu akukufunani inu, Iye sakufuna fano. Inu ndinu chifanizo cha moyo cha Mulungu, ndipo inu mumadzilambatitsira nokha pamaso pa Mulungu, ndipo Iye amakudzazani ndi Iye mwini, ndipo inu mumamufotokozera Iye monga galasi loyang'anirapo mpingo wake. Ndi zosiyana bwanji ndi zimene ife tili nazo. Ife timafuna kuti tikhale monga a Presbyteria, Methodist, ndi kukhala apa mwamba basi, ndipo chilichonse chikuyenera kukhala chopukutidwa ndi chapamwamba, ndipo ife tikungofika pokhala oyipa basi. Mukuona, mukuona, ife tili ndi a tikuchoka panjira yopunthidwa imeneyo. Bwererani nsompingo, ndine wachangu bainu chifukwa kuudza kwa Ambuye kwayandikira. Muloleni yakhale chifaniziro chanu choonetseredwa, akudzionetsera yekha kwa inu, chifukwa iye nthawi zonse anali akuchita ndendende mawu a Mulungu. Ndicho chimene aneneri ankachita aliyenseyo, mawu a Ambuye ankabwera kwa aneneri, ndipo umo ndi momwe iwo ankadziwira kuti iwo anali. Mose, mawu a Ambuye anadza kwa Mose. Zochuruga, mawu a Ambuye anadza kwa Noa. Mawu a Ambuye anadza kwa Danieli. Mawu a Ambuye anadzionetsera okha kupyerera mwana a Chihebri. Icho chinali chiyani? Pamene anthu ambadoli onse ankawatenga mawu a Mulungu, ndiye Mulungu ankawaonetsera mawu amenewo kwa iwo. Noa anali chifaniziro ndi chizindikiro cha chiweruzo cha Mulungu chimene chinkabwera, ndipo iye anaonetsera mawu. Ndipo pokhala ndi mawu, mawu omwewa amene iye anawaonetsera anatsutsa dziko lapansi ndipo anapulumutsa nyumba yake yomwe. Daniele anali adalinga mu mtima mwake, iye anali woti sadzidetsa yekha ndi dziko lapansi. Ndipo kodi izo zinachita chiyani? Izo zinapulumutsa moyo wake. Ana Chihebri mwanjira yomweyo. Ndipo munthu aliyense amene anayamba watumikira kwa Mulungu anadzakhala chifanizo cha Mulungu. Anali Mulungu akuonetsera mawu ake omwe kudzera mwa iwo. Chifukwa ana Chihebri anati, Mulungu wathu ndi wokhoza kutipulumutsa ife. Iwo analibe vumbulutso la izo zosaposa zimenezo. Koma anati, komabe ife sitigwadira fano lanu. Icho chinali chiyani? Iwo ankaonetsera chikhulupiriro chawo mu mawu a Mulungu. Ndipo Mulungu ankadzionetsera nso yekha ndi kumadzinyezimiritsa. Ndipo iye anali munthu wachinayi amene iwo anamuona mukalilole ameneyo umo. Mulungu akudzionetsera yekha kudzera mu mafano ake a moyo. Oh my! Sobano tiyeni tiyang'ane mu mukalilole wa Mulungu mawu ndipo tizindikire khalidwe lathu lapano. Sobano ine ndikhoza kukutsinani inu pang'ono pokha. Ine sinditenga nthawi yochulukirapo. Oh my! Sindimadziwa kuti nthawi yatha chomwechi. Kalata pambuyo pake, ine ndilibe kologo pano. Ine ndinayang'ana pa inu siku atha ndipo ndinalalikira pafupifupi maola awiri. Ndinaganiza mayi, iyo ndi 7 kologo chabe. Ine ndikuchita bwino. Ndikungoyamba kutenthedwa. Ndipo apa inali 9:30 nthawi yoti ndiime. Zindikirani ife sitikhala nthawi yayitali chonchobe. Ndiloleni ine ndingopereka ichi kwa inu pompano. Taonani, zindikirani ziko mwinu. Inu mukudziwa pamene. Tiyeni tione ngati tingadzizindikiritse tokha. Tsopano mvetserani, mvetserani ichi mwacheru chomwe ndikunena tsopano. Khalidwe lathu lapano. Ine ndizipita pang'ono pang'ono kwenikweni. Ine ndikufuna izi zilowerere mwakuya kwenikweni tsopano. Ife tisanatseke. Ngati inu mukanakhala masiku a Nowa. Tsopano tangoganizani chimene inu muli. Mukhale ona mtima ndi inu yeni. Chifukwa ngati simukhala ona mtima ndi inu yeni, inu simungakhale ona mtima ndi Mulungu. Ngati inu mukanakhala masiku a Nowa ndipo mkumakhala mukhalidwe lanu lapano, inu mukanazindikiritsidwa ndi gulu liti. Tsopano taganizani za zimenezo. Gulu liti pamene apa pali wotentheka wachikulire atema pamwamba pa phiri apo, izo zatsimikiziridwa mobwereza ndi mobwereza kwa zaka 120 kuti iye wapenga, chifukwa iye akulosera mwanthelali kuti kuli madzi amene akubwera kuchokera kumwamba uko. Ndipo zida zawo zonse za sayansi zimatsimikizira kuti iyo kunalibeko kumeneko. Ndipo chifukwa chakuti izo sizinagwirizane ndi zinthu zawo za sayansi, kodi Mulungu wamphamvu zonse akanachita bwanji china chake chimene chinali chotsutsana ndi malingaliro awo omwe? Mukuona, ndipo munthuyo anakambidwa, iye anali choseketsa cha nthawiyo. Sobano ine ndikudabwa, eya kungofunsa zimenezo. Inu mukanazindikiritsidwa ndi gulu liti ndi lingaliro lotchuka la tsigulo? Oh, inu mukuti ine ndine wachalichi. Izo si zimene ine ndikuzigamba. Iwo anali ndi magulu a mipingo ochuluka mu tsiku limenelo, mwina mwake kuposa amene iwo ali nawo tsopano. Koma panali wina wake amene anali ndi uthenga ochokera kwa Mulungu uko mkulondola. Ndipo umenewo unali wosatchuka kwambiri. Gulu lake linali losachuka kwambiri chifukwa iye ankatengedwa ngati wotengeka. Kodi mungakhale wokonzeka kudzizindikiritsa nokha ndi gulu lotengeka limenero? Njira yokhayo imene ino mukanachitira izo ikanakhala kuti icho panokha chiululidwe kwa inu. Ndipo kodi inu mumadziwa kuti iyo ndi njira yokhayo imene Mulungu anamangira mpingo wake? Tanganani munda Edeni, kodi Abele anadziwa bwanji kuti iwo anali magazi malo mwabulo? Oh, mugona, icho chinaululidwa mwa uzimu. Ndipo taonani, pamene Yesu anali kuno pa dziko lapansi, iye anati nthawi yodziwika kwambiri imeneyo imene yankayankhula. Kodi anthu amati ine mwana wa munthu ndine ndani? Ena iwo amati bwanji inu ndi Mose kapena ndine Yeremiya kapena mmodzi wa aneneri? Iye anati koma ine ndikubwera morunjika kumfundoyo. Inu mukuganiza chiyani za izo? Mukuona osati chimene wina waka akunena tsopano, koma ine ndikufuna kuti ndidziwe chimene inu mukuganiza za izo. Ndipo pamenepo pamene Petro anayankhula ndipo anati inu ndi Khristu mwana wa Mulungu wa moyo. Tsopano penyani momwe iye anabwerezera izo? Tsopano ife tikudziwa kuti mpingo wa Katolika osati kuvulaza kumvelera kwa inu akatolika, koma inu mumati iye anamanga iwo pa Petro pokhala thanthwe laling'ono. Pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga, zipata za Gehena sizingathe kulaka iwo. Mukuona tsopano ngati izo zili chomwecho ndiye kuti mpingo unabwerera mbuyo. Mukuona tsopano ndiye ngati izo zinali chomwecho iwo unamangidwa pa munthu. Tsopano achiprotestant amati iye anamanga iwo pa iye mwini amene anali mwala wa pangodya waukulu thanthwe. Ndipo izo zili ndi choonadi chochuluka kwa izo. Koma Mungu ndilola ine ndiponyeremo china chake muzimenezo. Kungo zimangitsa izo pang'ono. Ine sindigwirizana nawo awiri onsewo kuonena izi kuti sizinali kuti iye ankayankhula za iye mwini molunjika, koma mwanjira ina iye ankayankhula za iye mwini. Ndipo iye sali muphatikizire ponso Petro kuposa kuvomereza kwake kwa izo. Chifukwa taonani zimene iye ananena, wodala ndiwe Simoni mwana wa Yonasi, pakuti thupi ndi mwazi sizinalulire izi kwa iwe. Iwe sunaphunzire izi mwacho wakuchitikira china chaku seminare, kapena kuti wina wake anakuza iwe za izo. Koma Atate anga amene ali kumwamba aulula ichi kwa iwe.
Then it's the spiritual revelation of who Jesus Christ is.
Ndiye ndi vumbulutso la uzimu la yemwe Yesu Khristu ali. Ndizo ndende. Ndipo iye anati pa thanthwe ili pa vumbulutso la uzimu ine ndidzamangapo mpingo wanga. Izo zinaonetsera kuti zipata zonse za ku Gehena zikanadzakhala zotsutsana ndi iwo, koma izo sizidzagonjetsa iwo. Mukuona ine ndidzamanga mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzatha kulaka mpingo uwu. Kotero inu mukuona Noa anali ndi vumbulutso la uzimu. Mulungu anali atayankhula ndi iye mwachindunji. Abele pamene Kaini anapereka zipatso za munda monga mapulo ndi zipatso ndi zina zotero ndi kulipanga guwa lake kukhala logongola, ndipo anati Mulungu avomereza izi chifukwa ine ndachita izi, ndipo anakonza maguwa akulu. Ndipo ine ndalikongoletsa ndalipanga ilo kukhala logongola. Ife tili ndi tchalichi chachikulu kwambiri mu mzindawu kapena zina zotero. Mulungu adzavomereza izo mwizi. Iye samalandira ntchito ya manja a munthu aliyense mu chiwombolo. Koma Abele anabweretsa mwana wankhosa ndipo anapereka magazi, ndipo Mulungu anachitira umboni kuti iye anali wolungama. Kodi iye anadziwa motani izo? Kunalibe mawu olembedwa masiku amenewo. Ilo linali vumbulutso, ndipo momwemonso izo zili chomwecho lero. Inu mukuti chabwino ndine watchalichi, mpingo wanga ndi wabwino basi monga mpingo wanu. Iwiri yonseyo ndiyopangidwa ndi nyumba ya mtundu ofanana, zipangizo za mtundu ofanana. Uko nkulondola nyumbayo ilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Bungwe ndi gulu la anthu amene amasonkhana pamodzi ndi kupanga malamulo zomwe iwo amayima nazo, ndipo ndi zimenezo. Alibe chotsutsa izo. Izo zonse zili bwino, koma izo si zomwe ine ndikuzikamba. Inu mumavala zovala za mtundu omwewo mwina mwake, ngati izo zili za ukhondo zomwe okhulupirira ena akanakhoza kuchita. Ndipo komabe izo sizimapanga izo. Koma tsopano tiyang'anani apa chimene icho chili ndi vumburutso la uzimu la mawu a Mulungu kuti china chili chonse ndicholakwika koma mawu amenewo ndipo inu muwakhulupirire iwo. Iye anali mawu ndipo iye ndi mawu ndipo iye nthawi zonse adzakhala mawu ndipo pamene Mulungu angatsegule mpira umenewo ndiye iye akhoza kuyenderera momasuka kupyera mthupi loyeretsedwalo. Tsopano ife tikuzindikira kuti ngati inu mukanakhala mu tsiku limene ndi gulu liti limene inu mukanazindikiritsidwa nalo ndi neneliyo ndi mawu otsimikiziridwa ngakhale iwo anali ochepa apena kodi mukanakhala ndi anthu alingaliro lotchuka chabwino. Ine ndikukuwuzani inu, ine ndikukhulupirira kuti munthuyo wapenga, ndipo njira yokhaya imene mukanadziwira kuti sanali wopenga ndikuti Mulungu yemweyo aululire kwa inu chinthu chomwecho chimene iye anaulula kwa Mose. Ndipo njira yokhaya imene ife titi tidzathe kukhalira konse zifanizo za Mulungu ndi ana a Mulungu ndi kuti Mulungu aulule kwa ife ndi kudzionetsera yekha kupyerera mu mawu ake kwa ife ndi ife ku dziko lapansi. Ndiwo mpita okhawo pakuti Khristu anali chifanizo pano pa dziko lapansi chimene munakhoza kuchiona, Mulungu mwa munthu, chifaniziro chofotokozedwa cha Mulungu, chifukwa Mulungu anali mwa iye mochuluka kwambiri mwakuti iwo anali mmodzi. Ndipo tsopano pamene Khristu anachoka, iye anawuyeretsa mpingo kuti mpingowo udzakhoze kutenga malo ake ndi kuonetsera mawu a Mulungu. Mukuona, imeneyo ndi njira yokhayo imene izo zingachitikire. Oh my, kodi mukanakhala ndi anthu otchukawo amene anali ndi lingaliro lotchuka bola ngati ine ndili wampingo, ndipo mwina mwake chifukwa ine ndinavina mu mzimu ine ndili bwino, mwina mwake chifukwa ine ndinayankhula ndi malilime ine ndili bwino, kapena mwina mwake ife tili ndi abusa abwino ndipo ine ndili bwino. Tsopano zinthu zimenezo ndi zolemekezeka, ine ndilibe kanthu koti ndinene motsutsa izo. Izo nzona. Koma dongoselo ili la chipulumutso ndicho kuchitikira munthu pawekha, kuyankhula malilime ndi mphatso ya Mulungu, kuvina mu mzimu ndi kukhalapo ndi ulemerero wa Mulungu. Koma inu kulola khalidwe lanu liwumbidwe mu chifaniziro cha Mulungu kuti iye azidzionetsera iye mwini, ndipo inu kukhala fano lake likuyenda pa dziko lapansi, chifaniziro choonetseredwa cha iye. Tsopano kodi mukanakhala ololera kuchita zimenezo masiku anowa, kapena mukanakhala kumbali yotsutsa kutsutsa ziwiri zonse neneliyo ndi uthenga wake wotumizidwa ndi Mulungu? Tsopano taganizani za zimenezo ndi mbali iti imene inu mukanaganizira momwe mulili tsopano, imene mukanayitenga tsopano. Mukhale ona mtima, mundikhululukire ine, palibe chifukwa choti ine ndiziyesetsa kunena izo. Inu mukuyenera kuziganizira izo inu eni. Kapena masiku a Eliya pamene iye anayankhula mokwanira za nkhope zopenta ndi dona wa magono wa ulalo Yezebeli ameneyo, atakhala pamenepo akutembenuza wake mutu wa mwamuna wake mwanjira iliyonse imene iwo unkafuna kupitako, ndipo kaya iwo unkafuna kapena ayi iye ankautembenuzira iwo muli monse, ndipo alaliki onse akugwirizana nazo, izo zonse zili bwino, mwaona, izo zonse zili bwino chifukwa mfumukazi yathu, mukuona, ndipoyo onse mopweka anagwera mu chochitika chimenecho. Ngati icho sichili chithunzi cha lero, ine sindinaonepo izo zinthu zopusa zonsezi zimene anthu akuchita, ndipo komabe mu dzina la Khristu, ngati iye anali wolakwa pa zonsezo, iye siwolakwa pa chilichonse cha izo. Inu mukudziwa bwanji kumene iye mawu amafotokoza izo. Tiyeni tingotsatira m'musi maminiti pang'ono ndi kuona. Kodi inu mukanakhala kumbali yotsutsayo? Kodi inu mukanakhala kumusi uko ndi Eliya mutayima kumeneko pamene Eliya ankaoneka kuti anali yekhayekha ndipo aliyense kumaganiza kuti iye anali chothimbirira cha chikale kapena china chake? Koma izo sizinamuvutitse iye ngakhale pang'ono. Iye anali ndi mawu, ndipo iye anali ndi mawu, ndipo iye samachita mantha ndi mawu. Iye samachita mantha ndi iwo. Munthu aliyense amene ali ndi uthenga wa Mulungu samaopa kalikonse. Uko nkulondola, Stefano wang'ono anayimirira mawu amenewo pamaso pa Sanhedrin. Iye anati, bwanji inu ouma makosi osadulidwa mu mtima ndi makutu, inu nthawi zonse mumaukaniza mzimu woyera monga makolo anu ankachitira, inunso mukutero. Baibulo linati nkhope yake inkaoneka ngati yangero. Ine sindimakhulupirira izo monga kuwala kwa magetsi kapena china chake. Ngero amadziwa pamene iye wayima, ngero samaopa kalikonse. yendi ntumiki wochokera kwa Mulungu. Ndipo munthu aliyense amene ali ndi uthenga wa Mulungu amadziwa pamene iye wayima. Iye samasamala za aliyense chimene wakufuna kunena pa iwo. Sipamakhala mabishopu kapena china chilichonse chimene chimamukankhira iye pamenepo. Iye amadziwa ndendende pamene iye wayima. Ndipo izo zimakhazikitsa icho. Mulungu amatsimikizira uthenga wake. Ndipo amatsimikizira kuti iwo ndiwoona. Kotero yamayima ndi iwo. Iye samakhala ndi mantha. Icho ndi chifaniziro chionetseredwa cha Mulungu. Icho ndi chimene Yesu anachita. Yesu anachite mantha kunena kuti, oh, Afarisi akhungu inu, ndinu ndinu amene mumamanga manda aneneri. Ndipo ndinu amene muna wayika iwo mmenemo. Inu ndiwo Atate anu Mdierekezi. Ndipo maki bishopu ndi china chilichonse. Iye sankachita mantha chifukwa iye ankadziwa pamene iye anali. Inde masiku a Eliya kodi inu munganatenga mbali iti? Kapena masiku a Mose pamene kunali uthenga wa Mulungu wotsimikizidwa bwinobwino? Tsopano mvetserani muchikhalidwe chanu chapano mukuti ine ndine Mkhristu chabwino. Ine ndingokufunsani inu khalidwe lanu lapanoli. Inu munganatenga kayimidwe kotani pamene Datani anadzuka ndipo anati, tsopano dikirani mini tiyokha, halipo amuna oyera mbiri kuzungulira kuno pambali pa iwe Mose. Tikanangotenga gulu la amuna ndi kudzatipangira ife chochitika chachikulu kuno. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, ife tidzakhala ndi mabishopu ndi makibishopu ndi china chilichonse kuzungulira kuno. Ndipo Mulungu amakhala mwa anthu ake. Chinthu chonsecho usamaganize kuti ndiwe nsangalabu yokhayo mphepete mwa nyanjayi. Pamene Datani anayima pamenepo anati, kodi anthu inu simukuganiza zimenezo? Munthu ameneyo akudzitengera zochuluka mʼmanja mwake momwe. Iye akuyesetsa kuti uza ife zoti tizichita. Bwanji mu nyinji wa mbiri mumakhala uphungu, mumakhala chitetezero. Bwanji ife tonse tikuyesera kusonkhana pamodzi ndi kukonza chinthu ichi. Koma panali uthenga wa Mulungu anatsimikizira uthenga wake. Ife sili kusowa kuti tizimufunsa wina wake china chake chokhudza uthenga uwu umene ife tikulalikira. Iwo analembedwa umu mu Baibulo. Ndipo Mulungu amatsimikizira kuti iwo ndiwoona. Kotero nchifukwa chiyani inu mukuyenera kumatuluka ndi kukati tsopano? Inu akatolika, kodi ife tichite chiyani za ichi? Ife tijoina a chita ganya cha mipingo. Ife tifufuza zimenezo. Ife tisonkhana pamodzi ndi abale amenewo ndi kuona momwe iwo anamangira magulu awo akulu. Ife anthu achipentekoste sili kusowa zimenezo. Ife sili kusowa kujoina bungwe la mipingo ya dziko lonse. Ife tikusowekera kujoina gulu loyimba la kumwamba mphamvu ya chipentekoste, kugwedezera mwamba kupita kumalo a mmapa mwamba. Ife sili kusowekera zinthu zimenezo. Koma inu mukuona ndi mbali iti yomwe inu mukanatenga mukhalidwe lanu lapano. Ngati Datani akanadzuka ndi kunena zimenezo, ndipo inu mukanakhala mutayima pamenepo pa nthawi imeneyo, kodi inu mukanagwiritsitsa kuthenga wa Mulungu ndi mtumiki ndi kukhala ndi izo? Ndipo utatsimikiziridwa bwinobwino kuti ndi choonadi? Kapena inu mukanatenga anu mapepala anu ndi kupita ndi kukajoina gulu lina? Oh, izo ndi mwaona tango ganizani za zimenezo. Pamene izo zinkaoneka kuti zonse zinali zotsutsana ndi uthenga wotsimikiziridwa wa Mulungu ndi mtumiki wa mbado umenewo, zinthu zinafika povuta kwa Mose. Chilichonse chinali chitapita, zinkaoneka ngati Mulungu anali atamusiya iye. Koma iwo anali atamuona kale Mulungu akuchita china chake. Iwo ankadziwa kuti Mulungu anali mu izo. Tsopano kapena masiku a Khristu, ife tifulumira masiku a Khristu, inu mukanatenga mbali iti. Pamene mipingo yonse yayikulu ndi azawu Mulungu awo amakono ndi aphunzitsi ankamutsutsa iye ndi mfundo zake ndi kuphunzitsa malemba komveka bwino, iwo ankatsutsa iwo. Pamene mpingo wanu umene inu munkapitako ukanati, munthu ameneyo ndi wotengeka, chabwino iye sanachokera konse ku seminari yathu. Ife tilibe mbiri ya iye akupita ku sukulu zathu. Iye alibe khadi ya chiyanjano. Iye samanyamula zomuyenereza. Kotero nyamatayo ndi wopenga. Musakhale ndi chochita ndi izo. Kodi inu mukanachita chiyani muchikhalidwe chanu chapano? Mungofunsa izo kwa miniti, chabwino. Kodi inu mukanachita chiyani ngati iye, ngati inu mukanakhala moyo mutsiku limenero ndi kukhala waku a Sanhedrini? Ndipo izo ndi ngati bungwe la mipingo ya dziko lonse. Ndipo mpingo wanu nalowa mumgwirizano umenewo, ndipo iwo akanatenga zinthu zonsezi ndipo munthu uyu anadzuka ndipo ine munamuona iye akuchita ntchito za mulungu ndipo palibe amene akanakhoza kumutsutsa iye komabe iye nkumaganiziridwa kuti munthu wopenga wobalalika mutu mwake iye anali a mulungu andikhulukire ine chifukwa chakufotokoza uku koma iye anali mmodzi wa zosamvetsetseka za tsiku limenero mwaona ine ndikuzipanga izo kuti inu mumvetsetse chifukwa chiyani iye anali wobadwa wakumwamba khalidwe lake linali lakumwamba ilo silinayanjane ndi mgwirizano wa zitaganya za dziko lino mukuona iye sanali munthu wa mtundu umenewo ilo likanayima kuti pamene atheology onse aphunzitsi onse amati kodi munthu uyu anachokera kuti ife sitikudziwa nkomwe kumene iye anachokera pamene iye anachiritsa munthu wakhunguyo iwo anati bwanji ife sitikudziwa kumene munthu uyu anachokera perekani ulemerero kwa mulungu ife sitikudziwa chilichonse cha munthu uyu kodi iye anachokera kuti ife tilibe zolemba za iye iye sali pa ndondomeko yathu iye sali mugulu lathu la woyang'anira iye sali paliponse palibe mmodzi wa iwo amene akudziwa kanthu za iye kodi iye anachokera kuti mwamuna wakhungu anati icho ndi chinthu chodabwitsa kuti munthu akhoza kutsegula maso anga ndipo komabe inu simukudziwa kumene iye akuchokera ndipo inu mukuyenera kukhala atsogoleri a tsiku lino eya anati tsopano kaya iye ndi wochimwa kapena ayi ine sindinganene zimenezo ine sindine wa za theology koma chinthu chimodzi chimene ine ndikuchidziwa kuti ndinali wakhungu ndipo tsopano ndikupenya ndi zimenezo tu icho ndi chimene chinkafunikira iye ankafuna kupenya inde njira amakono onse aphunzitsi onse a baibulo ankamutsutsa iye ndi mawu ake otchedwa owona ochokera kwa mulungu inu mukukhulupirira kuti iye anali wachikhazikitso mwamtheradi sichoncho inu mukuphunzitsa kwake koma osati molingana ndi masukulu awo kodi izo zalowerera mkati kodi ife tinadziwa bwanji kuti iye anali wachikhazikitso iye anawafunsa iwo ndani anganditsutse ine za tchimo fufuzani malemba iwo ndi amene akuchitira umboni za ine iwo akukuwuzani inu ndendende tsopano ngati ine sindikuchita chimene lemba likunena ndiye atate nkusatsimikizira izo kupyerera mwa ine ndiye ndiponyereni ine kunja ndikulakwitsa inde bwana tsopano ife tikupeza kuti iwo ankatsutsa iwo mawu owona a mulungu
oh
kodi chikhalidwe chanu chapano chingakuzindikiritseni ndi iye kapena ndi gulu lochiritsidwa khungu lija la farisi kodi chikhalidwe chanu chapano kodi mungagwiritsitse kutanu tizikhupiriro tanu ta mpingo wanu kodi inu mungagwiritsitse kwa izo chifukwa kuti abusa anu anali mwina mwake inu mungati chabwino iye ndi munthu wabwino yakhoza kukhala munthu wabwino ndipo nkukhalabe wakhungu ndithudi kodi yesu sananene inu atsogoleri akhungu awosapenya tsopano muchikhalidwe chanu tangoganizani tsopano kodi inu mukanachita chiyani kodi inu mukuzindikiritsidwa pati pakati pa khamulo kumeneko kodi chikhalidwe chanu chapano ndi chotani kodi mukanakhala ndi mfarisi chabwino ine ndikukuwuzani inu amayi anga anali yampingo uwu ndipo iwo ndi wabwino basi monga uliwonse wa iyo ine ndingokhala pomwe pano mukuona ndipo pamene inu munaona mawu a mulungu akutsimikiziridwa iwo ndi choonadi mwamtumiki ndipo inu munafufuza malemba ndipo munazidziwa izo koma chanu chipembedzo chanu chinati masiku azozizwitsana pita kulibeko chinthu choterocho monga icho tsopano inu mukanachita chiyani muchikhalidwe chanu chapakali pano ambiri a inu mwazionetsera izo ngati inu munganene mu mtima mwanu tsopano ayi ine sindikanakhala nda afarisi amenewo ine sindikanadzizindikiritsa ndi iwo ndiye nanga bwanji tsopano lemba limati yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse nanga bwanji tsopano inu mukuti ine sindikanadzindikiritsidwa ndi afarisa amenewo nanga bwanji tsopano inu mukudziwa mbiri yakale ikudzibwereza yokha ine ndinadula chidutswa pa pepala tsiku lina pa izo afarisi a tsiku limenero anamutsutsa iye chifukwa cha tsankho icho ndi chinthu chomwecho chimene iwo akuchita lero kumbukirani Nikodemo ananena chinthu chomwecho iye anati rabi ife tikudziwa kuti inu ndi mphunzitsi wochokera kwa mulungu koma chifukwa chakuti tizikhulupiriro tawo ndi zipembedzo sizimavomereza uthenga wake ndiye iwo ankamuletsa wina aliyenseyo iye anati inu simukulowamo imweni ndipo mukuletsa ena kuti alowemo Mugona? Ndichi khalidwe chotani. Ndikudabwa ngati tinga dzizindikiritse tokha ndichina chake chonga chimenecho. Ngati inu mukanamutsatira iye kuti mungoona zozizwitsa zake monga mbiri anachitira. Ndipo inu mkumutsatira iye lero mumpingo kuti mungoona zozizwitsa zake ndikukhala pamenepo. Koma kuti muike dzanja lanu pansi kuti mulandire mzimu woyera inu yeni, inu osachita zimenezo, iwo osachita zimenezo, ambiri anamutsatira iye chifukwa cha zozizwitsa zake basi kuti azione izo. Koma pamene ye anakhazikika pa chiphunzitso cheni cheni chalemba, gulu linachoka kwa iye. Pamene iwo ankakhoza kumuona iye akuchiritsa odwala ndi kutsegula maso, ndipo munthu ankakhoza kukhudza chovala chake, ndipo iye ankakhoza kutembenuka kuwawuza iwo zinthu zimenezo, ndi kumuwuza Filipo ndi Natanieli ndi onse awa zinthu zimenezo, bwanji mkazi wa pa chitsime ndi zinthu zonsezi. Kuti iye anadzizindikiritsa yekha kuti ndi mneneri amene Mose ankamugamba Khristu Mesiya, amene iwo analibe mneneri kwa zaka 400. Kenako poonekera anatulukira Yesu uyu akutsimikizira kuti iye anali mwaona kuti iye anali Mesiya. Ambiri a iwo anali atamutsatira iye chifukwa gawo loyamba la utumiki wake iye ankayenda kuchokera ku mpingo kupita ku mpingo. Iwo anamulandira iye mokondwera, ndipo iwo anamupatsa iye dzanja lalikulu. Rabi, inu ndi munthu wankulu. Koma tsiku lina iye anakhala pansi ndi choonadi cha mwamalemba, ndiyeno pamene iye anadzizindikiritsa yekha osati kokha ngati mchiritsi koma monga wotumidwa kuchokera kwa Mulungu ndi choonadi ndi moyo. Pamene iye anadzizindikiritsa yekha kwa icho, izo zinali zotsutsana ndi mwambo wawo ngakhale kwambiri amene ankamutsatira iye. 70 anatembenuka ndipo anachokapo. Kodi inu mukanachita chiyani? Tsopano taganizani za zimenezo. Pamene munthu amene inu munamuona akuchita zizindikiro zomwezo za Mesiya, ndipo mkumadziwa kuti Mesiya anali kubwera, ndipo iye anali atanenera zonsezi kuti zikanadzachitika ngakhale kwa Yohane ndi iwo, ndipo iye anali atadzionetsera izo bwinobwino, ndiyeno inu munamutsatira iye ndipo munaona chizindikiro chachikulu cha Mesiya, kutsimikizira kuti panalibe mmodzi wazibusawo akanakhoza kupitira nawo tenga wonkomwe. Ndipo kenako zonse mwakamodzi iye anabwera pamenepo ndi kudzaphunzitsa china chake chimene chinali ndendende mawu a Mulungu. Koma mosiyana ndi momwe inu munaphunzitsidwira, ndiye kodi mukanagwira mwambo wanu? Kodi mukanapita ndi 70 lemba mawu omveka bwino? Kodi mukanapita ndi 70 kapena kodi inu mukutha kuona tsopano chizindikiritso chanu pamene inu mukanayima? Tsopano taganizani mozama moona mtima. Kodi inu mukanayima pati tsopano ndi chikhalidwe chanu chapano, kuti ndi gulu liti limene inu mukanazindikiritsidwamo kumeneko? Kapena inu mungathe kudzizindikiritsa nokha mwachangu tsopano? Kodi mungadzizindikiritse nokha ndi zimenezo? Ine ndiyankhula ndi ana apa achinyamata. Kodi ungadzizindikiritse wekha lero wachinyamata ngati wokhulupirira wodzinenera ngati nyamata mwini chuma? Mtundu wa Elvis Presley umene umakonda zosangalatsa za dziko lapansi kuposa mmene umakondera kutsatira Khristu, kodi iwe ungadzizindikiritse wekha ndi gulu la masiku ano ili? Ndipo kunena chabwino, monga bambo Presley awa, monga ine ndikudziwira iye ndi wachipentekoste, ndipo wachipentekoste kuti atuluke ndikumachita monga choncho, iye wangokhala wachipentekoste mwadzina kwa ine ndi Yudasi wina. Pati buni ndi anthu amenewo amene amadzinenera kuti ndi achipembedzo, ndi magwede mula amenewo ndi kudzipotokola ndi zonyasa za mdziko, ndiyeno nkumadzinenera chikhristu. Bwanji ndi chamanyazi, izo ndi zoyipa kuposa chidakwa, izo ndi zoyipa kuposa uhule pa msewu. Mulungu angalemekeze uhule kuposa zimenezo. Eni Fodi ndiwo amayimirira usiku wonse maphwando awa ndi chilichonse ndikumapitirira ali ndi mikono itakumbatira akazi achigololo amenewo ndi chilichonse, ndipo kenako nkutuluka ndi kudzayimba nyimbo za mutchalichi. Apo ndi pamene wagulitsa maufulu ako akubadwa. Iwe ungadzizindikiritse wekha chotani? Nyamata ameneyo anali ndi a iye anali munthu olemera iye anali ndi mwayi iye ali akhoza kukhala kuti anali mkhristu wa malonda nayenso mpingo tsopano wachinyamata kodi iwo kanachita chiyani ndi zimenezo pamene iwe umayesera kumachita monga Marilyn Monroe kapena ena aiwo enawo kapena ena akazi monga dona woyamba wa mdziko ndi zina pa mitundu yonse ya zosangalatsa ndi izi zakumeta tsitsi ndi kudzikongoletsa pa nkhope ndi madiresi othina awo achigololo ndipo amuna inu kumawalola iwo kuti azichita zimenezo ndipo azibusa inu wopanda kulimba mtima kuti muzidzudzule izo kuchokera paguwa aponso kulondola ukonkulondola yeah ukonkulondola tsopano miniti yokha mvetserani ukonkulondola koma nthawi zambiri inu mumakhala ndi azibusa woperekedwa ndi mulungu amene amadzudzula izo ndipo inu simumakhalabe mu mzere ndi mawu tsopano mvetserani ife tikuzipeza kutenga kupita njira ina aponso ukonkulondola kodi ndikuyala chiyani pamaso panu oh kuti iwo ine ndikudziwa bwinoko koposa zimenezo ine ndadutsamo ine mwini Phoenix kwa zaka 15 zapitazi ndipo amaonekabe chimodzimodzi monga momwe amakhalira nthawi zonse kumango ibirabe basi kotero musaike izo zonse pa abusa tiyeni tingonena kuti ife tonse ndi olakwa ndipo timitire pamenepo ndikudziya ng'ana tokha mu galasi eya wachinyamata nanga bwanji zimenezo iwe umakonda kuyamikira kwa anthu amenewo kuposa momwe iwe umakondera kuyitanidwa kumene iwe wapatsidwa kuti uwumbe khalidwe lako mu chifaniziro cha mwana wa mulungu nanga bwanji izo kodi ife tingachite bwanji zimenezo oh my kodi ukudziona wekha ukuzindikiritsidwa wokonda zotchuka nanga bwanji tsopano ine ndikubwera ku nyumba moyandikira pang'ono tsopano nanga bwanji na chipentekosti amene mumadziwa kwenikweni bwinoko uko mkulondola inu mumadziwa bwinoko kuposa zimenezo inu mukudziwa bwinoko kotero kumbukirani chizindikiritso chomaliza cha mnyamata mwini chuma uyu iye anali mu gehena akuyang'ana mwamba kwa munthu amene anakhala moyenera akupempha madzi koma iye anali atawoloka phompho lalikulu limenero popanda kuvomereza kuthekera kwa mulungu kuti amubweze iye ndipo kumeneko iye anali ndipo uko iye akadali usiku uno ndipo iye nthawi zonse adzakhala chabwino icho ndi chizindikiritso chake chomaliza chotero musadzizindikiritse nokha ndi mfumukazi yodziwika bwino ya ziwerewere kapena musadzizindikiritse nokha ndi mmodzi wa a Elvis Presley awa kuno amuthu wa phanke mapitirira kunja kuno ndi gweremula wanu ndi kuzipotokola ndi kumadzitcha nokha mkhristu kapena pat buti wina chifukwa inu muli ndi gitala ndipo mukhoza kuyima ndi kuchita mopusa ndi iyo
Christ reflect himself in you.
Mulole Kristu adzinyezimiritse yekha mwa inu ukonkulondola.
The Pentecostals today.
Achipentekostelero akuchoka kumawu a Mulungu. Kodi mukudzizindikiritsa nokha ndi gulu la Yudasi. Kumbukirani Yudasi anayambapo kuti aziyenda ndi iye. Tsopano ngati izi zingapweteke ine sindikutanthauza kuti zipweteke koma ndikutanthauza kutsina kwambiri mukuona yeya Yudasi anayambapo ndi phazi la kumanja iye anayambapo kuyenda ndi iye koma pamene iye anafika pakuti kupeza ndalama pang'ono mʼmanja mwake ine ndikudabwa ngati zimenezo zingayikidwe kwa pentekoste pamene ife tinachoka pa kona ya msewu ndi kuyisiya mishoni yaing'ono mungalande ndipo kenako ife tinafika pokhala ndi ndalama pang'ono ndipo ndikudabwa ngati kuyenda kwathu sikunapotoke pang'ono pamene ife tinapeza gulu la mwina mwake gulu la anthu limalowa mmenemo ndikuti oh chabwino ichi yankhula za mamembala lero zonse zimene inu mukufuna ndi mamembala mamembala mulungu samayang'ana pa mamembala iye akusakakhalidwe kuti iye akhoze kuyika mawu ake mwawina wake amene ati amukhulupirire iye monga ine ndinanenera usiku wina Eliezala anatuluka thukuta kufikira atapeza khalidwe la mkwatibwiyo kenako iye anachita kumupangitsa iye kuti ayime nji kuti amuveke iye moyenera kuti akakomane ndi amene iwo ankamukamba mukuona bwanji ngati mungapeze khalidwe simungawapange iwo kuvala moyenera iwo sangathe chabwino zindikirani tsopano achi pentekoste amagono tsopano ife tayankhula kwa apresbiteria akatolika koma ine ndiyankhula za chi pentekoste tsopano chifukwa ife tikupita chakuno kuti timirire china chake mukuona pentekoste kodi icho si chinthu chachilendo kuti achi pentekoste mumbado wa magono uno umene baibulo linanenera kuti ukanadzakhala monga Laodikaya. Laodikaya pali mphunzitsi wa chigiriki wakhalapa akundibvetsera ine. Laodikaya amatanthauza mkazi. Laodikaya ndi dzina la mkazi muchigiriki. Palibe mpingo uliwonse wa ina yonseyo umene ukuyimiriridwa ndi dzina limenelo. Koma tsopano ndi mkazi Yezebeli uko nkulondola. Ndipo ife tinalemera ife sitikusowa kanthu koma sitikudziwa kuti ndife amaliseche akhungu ombetsa chisoni tinachoka panjira kodi ife tachita chiyani ife tinatolera chuma china mwina mwake monga Yuda sanachitira mwaona ndiye ife sitinayende ndi wakenanso kugulitsa chifukwa cha phindu lina anthu ambiri amachita zimenezo zipembedzo zambiri zimanyengerera pa mawu ndi cholinga chakuti apeze mamembala ochuluka phindu la okha kuchita chilichonse mbusa wina abwere muderalo ndi kudzamanga ntchito yabwino ndipo zikatero iwo amakhala ndi msonkhano msonkhano waukulu kwina kwake ndipo iwo amamuchotsapo munthu ameneyo ndi kumutenga mnyamata wina wang'ono rike wachabechabe nkukamuyika iye kumeneko ndipo izo zimangobalalitsa nkhosazo ngati mulungu amuyika munthu umenemo koma iwo amachita zimenezo pa misonkhano nthawi zambiri kumutengapo nkumuchotsapo mʼbale wina osauka ndipo amene anayimanga kwenikweni ntchitoyo kenako iwo osadziwa kuti akuthyola khosi lawo lomwe pochita zimenezo ndi kuvulaza mpingo kugulitsidwa ndi kutchuka malingaliro awekha phindu lawekha mipingo yaikulu zilembedzo zazikulu gulu lathu ndilalikulu kuposa lanu nonse imeneyo ndi njirayo a baptist anali ndi mbalume miliyoni ina mu 44 koma inu mwapeza chiyani ine ndinati usiku ina kuvomereza miyala ndi kuvomereza kodi mwala uli ndi phindu lanji popanda misiri wa miyala ali ndi lupanga lakuthwa konsekonse la mulungu kuti awawumbe iwo ndi kuwadula iwo kukhala ana amuna ndi akazi a mulungu inde kodi yudasi anachita chiyani kodi iye anachita chiyani kumbukirani chikhalidwe chake chomaliza kodi iye anachita chiyani iye anakayikira zonena za khristu iye atatha kuyamba kuyenda ndi iye achi pentekoste inu musamachite zimenezo amuna azamalonda inu musamachite zimenezo musamakayikire zonena zake yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse yudasi anakayikira zodzinenera zake ndipo anadzakhala wotchuka kwambiri ndipo anagulitsa izo khalidwe la yudasi linamupangitsa iye kuti amugulitse iye kwa womutsutsa ake ndipo lero chinthu chomwecho chikuchitika nthawi zambiri khalidwe limene timadzilola tokha kuti tiwumbidwe nalo limatigulitsa ife ku zosamalira za dziko lapansi kwa anthu amene angatitsutse chinthu chomwecho chimene pentekoste inatulukamo iyo ikubwereranso mu icho kachiwiri basi mwachidziko pafupifupi monga iwo analili m'malo oyambirira mukuona icho ndi chiyani ife timalephera kulola moyo wake kuti unyezimire mwa ife kapena kodi inu mukudzipeza nokha mukuzindikiritsidwa ndi ophunzira ake oona amen apo ndi pamene ife tikufuna kukhala woona kwa iye woona kumawu ake kukhala pamenepo pamaso pa wotsutsa amen kodi pamenepo ndi pamene inu mukudzipeza nokha kukhala ozindikiritsidwa usiku uno athokozeni ambuye amen kulola moyo wa khristu uyenderere mwa iwo inde bwana iwo anali atayeretsedwa ndi kudza kwake ndipo munthu wochimwa pakuvomereza ndipo kuyeretsedwa kunali kuti awayeretsa iwo ndipo mitima yawo inali yokhazikika kwambiri kwa mulungu mpaka khristu anadzitsanulira iye mwini mwa iwo ndipo ananyedzimiritsa kukhalapo kwake ku dziko lapansi pamaso pa wotsutsa iwo anayima monga iye anachitira iwo anayima moona kumawu kufika pakuti wina anati inu munatsala pang'ono kuti mundinyengerere ine kuti ndikhale mkhristu mmodzi wa ake wotsutsa kodi inu mungadzizindikiritse nokha ndi petro pa tsiku la pentekoste kodi mungadzizindikiritse nokha mumachitidwe 2 Pamene anthu amati lero mzimu woyera unaberekedwa kwa atumwi 12 okha. Kodi mungadzizindikiritse nokha ndi Petro pamene iye anati lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhulupiriro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezano lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali ngakhale ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Mzimu woyera omwewu kodi inu mukudzizindikiritsa nokha pamenepo ndi iye tsiku limenelo? Ine ndikuyima ndi iwe Petro, inde Bwana, pa ziphunzitso zako za chikhazikitso cha lemba ine ndayima pamenepo. Ine ndikufuna moyo wanga uzinyezimiritsa lemba monga momwe wako unkachitira kumeneko pamene Firisauzande analasidwa mitima yawo. Pamene iwo anaona kulimba mtima kwa iwo masiku angapo izo zitachitika, iwo anadziwa kuti iwo anali ali ndi Yesu. Iwo anali ndi mawu, ndipo iwo ankadziwa kuti mawu ankakhala moyo kudzera mwa iwo. Ndipo iwo ankachita mantha kuwasokoneza mawu a Mulungu amenewo, chifukwa iwo anali oyimirira mawu amenewo ndi moyo woterowo kuti Mulungu akanadzinyezimiritsa iye mwini kupyerera mwa iwo. Anamuuza munthu, siliva ndi golide ine ndilibe. Ine ndilibe nyumba zazikulu ndi zinthu zazikulu. Chimene ine ndili nacho ine ndikupatsa iwe. Mu dzina la Yesu Khristu ima pa mapazi ako. Chimene ine ndili nacho yankayenera kukhala ndi china chake iye asanachipereke icho. Amen. Oh my. Kuona kuti mawu ali omwewo kwa nthawi za nthawi mbado uliwonse onse amene Mulungu awayitana adzaona chinyezimiritso. Pamene ndi Paulo, pamene wotchuka Demasi wogonda dziko lapansi anamusiya iye kupita kwa Khristu wake otchedwa abale amalingaliro wotchuka. Pamene Paulo anayima pa mawu, Demasi anamusiya iye chikondi kukonda dziko lapanoli. Anamusiya iye chifukwa chakuti iye anali woona ku mawu, zinali zowongoka kwambiri kwa iye. Kodi inu mukanapita ndi ndani, Demasi kapena mukanapita ndi Paulo? Fufuzani mawu. Kodi inu mukanatenga mbali iti muchikhalidwe chanu chapano pa nthawiyo? Komabe iwo ankatchedwa Khristu. Paulo anati anthu onse andisiya ine, nyamata wosauka wang'ono. Ine nthawi zonse ndinkadabwitsidwa ndi Dr. N. Baxter. Iye anati, inu mukudziwa pamene ine ndidzafika kumwamba chinthu choyambirira chimene ine nditi ndidzachite. Ine ndinati, ndichiyani icho mbale eni? Iye anati, ine ndidzapita kwa Demasi komwe ndikukamumenya mbama pa nkhope molimba momwe ndingathere. Ine ndinati, tsopano eni? Iye anati, ine ndidzanena nchifukwa chiyani iwe unamusiya Paulo kumusi kumeneko monga chomwecho? Ine ndinati, iwe kuganiza kwenikweni kuti iye adzakakhala kumeneko eni? Ine ndinati, usamale nacho chikhumbo chako chofuna kukamumenya iye mbama pa nkhope. Ine ndinati, ine sindingafune kukakhala kumene iye anali mwina mwake. Mwaona kukachita zimenezo. Monga wachikunja ujana nena ananena kwa mtsikana wang'onoyo, iye anati, iwe umalikhulupirira Baibulo limenelo? Anati, ndithudi. Anati, ine ndikuganiza iwe umakhulupirira nkhani ija ya Yona chinsomba chikumumeza Yona. Iye anati, ndithudi. Anati, iwe ungatsimikizire izo motani mwanjira ina kupatula mwachikhulupiriro? Anati, ndikadzafika kumwamba ndidzakamufunsa Yona. Uko nkulondola. Anati, nanga bwanji ngati Yona kukakhala kulibeko kumeneko? Anati, ndiye iwe udzakamufunse iye. Kotero ine ndikuganiza kuti izo zikukhazikitsa izo, mukuona? Inde Bwana. Iye akuyenera adzakamufunse iye. Kotero inu mukuona? Ndiyeno izo zikukhazikitsa izo. Ine ndikukhulupirira ndiye ngati iye anamusiya Paulo ndikuwasiya mawu. Iye anachita chinthu chomwecho chimene Yuda sanachita. Inde Bwana. Kodi inu mukanatenga mbali iti pamalo amenewo? Tsopano mvetserani ya Chipentekosti. Kodi inu mukanatenga mbali iti, ine ndakhala ndikuwakanda Chipresbiteriya wa ndiyena otero? Tsopano kodi inu mukanatenga chiyani? Kodi inu mungatenge mbali iti pano? Kapena ndiloleni ine ndikufunseni inu chinthu chimodzi chinanso. Ichi chikhoza kubwereka pang'ono, koma ine ndikufuna ndikufunseni inu china chake. Pamene nkhani inabwera mu mpingo wa ku Korinto yokhudza alaliki achikazi, ndipo iwo akudula tsitsi lawo akazi, ndipo nkhani iyo inabwera, ndipo Paulo anatenga mayimidwe kuti iwo asamapangidwe kukhala alaliki. Paulo anatenga mayimidwe kuti mkazi akameta tsitsi lake iye amanyozetsa mwamuna wake, ndipo sakuyenera kuonedwa nkomwe akupemphera pa gulu. Kodi mukachitidwe kano kapano? inu mukanatenga nkhani yanji, tsopano muyang'ane mukalilole, ine kuli bwino ndizisiye izo zokha. Ine ndikufuna kuti ni muyang'ane pakachitire kanu kapano. Ndi gawo lanji linachita, lanji kuti. Inu mukuyang'ana pati tsopano. Inu mukuyang'ana pachiyani. Paulo ankanyezimiritsa Khristu, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Ndithudi. Paulo inu mukuti, mkazi anandiuza ine, anati, iye anali chabe wodana ndi akazi wakale. Paulo anati, ndipo chamwa Galatia 1:8, ngati ngero wochokera kumwamba abwera ndikudzalalikira chinthu china chilichonse kupatula ichi kwa inu, mulole iye akhale wotembereredwa. Ukonkulondola. Sobano, chiani, kodinu, mukunyezi militsabati, sobano. Musatenge mbali yochukayo, mutenge mbali ya mau. inde bwana, anamusiya iye. Ndipo pamene nkhani yoyina dzabwera, bwanji, Paulo anatenga mayimidwe. Ndipo iwo analemba, anati, mzimu oyera, unatiuza ife kutero. Iye anati, chiani, mawa Mulungu anatuluka mwa iwe, kapena iwo anachokera kwa iwe wekha. Ngati munthu aliyense adziyesa yekha kukhala wa uzimu, kapena neneri, iye adzavomereza kuti zinthu zimene ine ndazilemba ndi malamulo a Ambuye. Icho chinali chiani? Iye ankakhala ndi mawu. Amen. Sobano, inu mukukhala pati, izo zili ndi inu tsopano. Inu mungopeza malo anu, chabwino, inde bwana. Pamenepo Paulo anayima kwa kuchoka kumalo amene iye anali nawo. Kumbukirani Paulo kuti achite ichi. Sobano, dikirani, ndiloleni ine ndipereke china chakenso ife tisanachoke. Paulo, iye asanachite ichi, iye anachita kusiya udindo wapamwamba umene iye anali nawo mu mpingo wa tsiku lake, kuti akhale ndi mawu. Sobano, ngati inu mukuyang'ana pa Paulo, nanga bwanji inu pamene mpingo wanu ukuphunzitsa mosiyana ndi iwo? Nanga bwanji inu abusa, mtumiki, membala, ndithudi? Kodi iye anachita chiyani? Iye ankayenera kutenga malo awa kuchitira kuti mbewu iyi ikhoze kukula, mbewu ya moyo wa muyaya. Iye sanali wotsutsa. Iye anati, izo zili ngakhale chomwecho, ndikutero lamulo. Ukonkulondola, iye sanali, iye anakhala kumene ndi mawu. Ndipo kuti achite zimenezo, iye ankayenera kusiya mpingo wake wa orthodoxy, kuti achite izi, kuti awasunge mawu a moyo, kuti azikula. Iye ankayenera kuchita izi. Demas ndi ena onse a iwo anati, inu mukhoza kungobwera, zipitirira Paulo, iwe ulibe. Koma Paulo anayimapo pomwe ndi mawu amenewo, wosauka wang'ono uja, Myuda wa mphuno ya ngowe, ine ndikufuna ndidzamuone iye tsiku limenero. Ine ndikufuna ndidzayime pamenepo, ndidzamuone iye atavala kolona wa wofera, pamene iye azidzabwera. Ine ndikufuna kudzaona pamenepo. Ndikudzati, ulemerero, haleluya Paulo. Amen. Inde bwana. Kukhala pa mawu, ndine wokondwa Paulo. Kotero, ndithandizeni ine Mulungu. Mundilole ine ndikhale pa malo omwewo. Inde bwana. Inde. Masomphenya amene ine ndinawaona osati kale, anthu amenewo kumeneko, ine ndinafunsa funso. Inu munaziwerenga izo mu digest, nkhani ya amuna za malonda. Iwo anati, chabwino, ine ndinati, kodi Paulo adzayenera kutero? Anati, inde bwana. Ine ndinati, ine ndinayima pa chinthu chomwecho chimene iye anachita. Inde bwana. Kukhalapo chinthu chomwecho. Mose anachita kuchoka pa mpando wachifumu kuti atenge mawu a Mulungu. Iye anasiya mpando wachifumu. Ukonkulondola, iye anali wolowa ku mpando wachifumu. Ndipo iye anasiya zosangalatsa zokhala Farao pakuti anachesa chitonzo cha Khristu kukhala chuma chapamwamba kuposa chuma cha Mwigupto. Inu mumati, chabwino, ine ndikukuzani inu, akazi onse adzandiseka ine, amuna adzaganiza, ine sindikusamala zimene iwo angamaganize. Ukonkulondola. Paulo anatsika, Mose anatsika, kuchoka pa mpando wachifumu. Ine ndi ndandanda wa izo ndalemba apa, zikutenga masamba atatu, koma ndiloleni ine ndikuzeni inu china chake, chikuthandizani inu, mwansanga ndithu. Yesu anatsika kuchokera kumwamba kuti adzazinyezimiritse yekha maonekedwe ya nofu wochimwa. Ndipo inu ndi ndani, kapena ine ndi ndani? Kuti adzapange kudzatipangira ife njira kuti tidzanyezimiritse Mulungu, kudzapanga njira yoti adzazinyezimiritse ye mwini mwa ife, potiyeretsera ife ku mawu ake. Pakuti mau ake amatero kuti pamene iye anatero kuti ife tidzathe kunyezimiritsa mau ake. Mu Yohane 14:12 iye anati, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita, iye adzazichitanso. Chifukwa chiyani? Uyo anali Khristu akunyezimiritsa kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine. Komabe inu mudzandiona ine. Pakuti ine, mulowa mmalo wa umwini, ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mwaona monse mpaka kumathero a dziko lapansi. Oh, ngati aliyense adzanditsatira ine, mulole iye adzikane yekha, mulole iye akane kachikhulupiriro kake kopangidwa ndi anthu, anyamule Baibulo lake ndi kunditsatira ine. Uko nkulondola, inde bwana. Zikatero, inu mukuzindikiritsidwa pena pake mulemba. Mosakayikira, ine ndikuyenera kutseka. Inu mukuzindikiritsidwa pena pake mulemba. Inu mukudziwa zimenezo. Aliyense wa ife tikuona kuzindikiritsidwa kwathu. Mpingo, tikupita uku kusonkhana kumene kwakonzekeredwa kwa chaka. Mipingo yakhala kupemphera. Anthu akhala kusala kudya. Ine ndatsanulira mtima wanga kudutsa msabata yonseyi chokwera ndi chotsika mchigwa ichi kupita ku ng'alu wa ng'ono uliwonse ndi ngodya imene ine ndikanakhoza kulowamo. Kuyesetsa mwakukhoza kwanga kuti ndikuchenjezeni inu zakudza kwa Ambuye. Ndipo ndife apa. Basi nthawi iyi isanafike apa. Ndipo tiyeni tidzizindikiritse tokha tsopano kuti tisunthire kutsidyako kuti tikayimirire kapena tikamunyezimiritse Yesu Khristu. Kodi tidzizindikiritsa tokha ndi kamerere katsopano? Kodi tidzizindikiritsa tokha ndi mmene tingavalire mokongola? Kodi tidzizindikiritsa tokha ndi momwe tingayimire motchuka ndi kuyankhula kuchuluka kwa maphunzira amene tili nawo? Pamene Paulo anati zinthu zimenezo yankayenera kuziwala izo kuti amudziwe Khristu. Kodi ife tikuzindikiritsa Pentekoste? Ife tikutero bwanji? Kodi ife tikudzipeza tokha tikunyezimiritsa kuti? Kodi ife tikunyezimiritsa chiyani mulimonse ngati ife tangokhala ndi phokoso lochuluka ndi kumakhoza kufuula ndi kuyimba ndi kulumpha chokwera ndi chotsika? Oh, ine ndawaonapo achi Muhamadi akuchita zimenezo. Ndawaonapo anyani akuchita zimenezo. Palibe ndemanga, ine sindikutanthauza zimenezo nthabwala. Ano simalo ochitira nthabwala. Awa ndi mawu a Mulungu. Mukuona? Koma ndawaonapo nyama zikulumpha zikusewera akalulu. Izo sizitanthauza kanthu, ndithudi ayi. Mumakhala wosangalala chilichonse chimakhoza kukusangalatsani inu. Kusamvetsetsa kwa kung'ono kulikonse. Ine ndawaonapo ochimwa adaledzera kwambiri ndipo atakondwa kwambiri. Ndithudi. Izo sizitanthauza kanthu. Koma kodi chisangalalo chimenecho chikuchokera kuti? Gwero lake ndi chiyani? Kodizo zikuchita chiyani pa inu? Kodizo zikunyezimiritsa chiyani? Wina wake adzakana mawu a Mulungu, wina wake adzakhala mdziko, wina wake adzamva choonadi ndipo adzachoka kwa icho, adzagulitsa mafulu awo akubadwa chifukwa cha china chake. Oh Mulungu, tithandizeni ife. Mbale Mulungu, atithandize ife kuti tibwerere ndi kumulola Khristu kuti adzinyezimiritse yemwini na yenso mwa ife monga chomwecho. Oh my, Mulungu atithandize ife kuti tizindikiritsidwe mwa iye mochuluka kwambiri kuti mawu ake ndi kukhalapo kwake zikhoze kuyenderera mwa ife kuti adzionetsere yekha ku dziko. Amen. Limene ife titi tidzakomane nalo. Ndemanga imodzi yowonjezera, ine ndikutseka, mvetserani mwatcheru, wosula golide tsopano wayima mokonzeka. Inu mukudziwa miyala ya mtengo wapatali imapezeka mu nthaka, zida zimene timazimenya pamodzi. Koma inu mukudziwa, ngati inu mupeza mmenemo, china chake chidasakanizikana mmenemo. Chonona chimenecho, chimene munachipeza, chidzasweka pakati. Unyolo sumakhala wamphamvu kwambiri, kuposa polumikizira pake pofoketsetsa. Chotero, ngati inu mukuyesetsa kuti mukhale mwala wodulidwa kuchokera kwa Mulungu, chipangizo china, ndipo mukudzipeza kuti mukuyesera kudzipanga nokha kukhala wamkulu kwambiri, ndipo mkatikatimo inu munafinyira mo chidziko china mmenemo, mwala umenewo udzasweka. Iwo sudzapirira mayesolowo. Ndipo mvetserani, Mulungu sadzatilandira ife anthu a Chipentekoste pamene tibayiramo mbalume ndi china chilichonse mu mawu a Mulungu. Iwo adza, Mulungu adzaukana mwalawo ndi kumenyera iwo kumbali imodzi. Tieni tisamafunefune zinthu za zikulu. Tieni tizifunafuna Kristu moyo mwathu. Tieni tizifunafuna kudzichepetsa. Mukuona? Kumbukirani ngati mwalawo uli waukulu ndipo inu mukuyesetsa kumwaza. Ndicho chimene ine ndiko pakuti ife tikuyesetsa kutero. Ndizo zoyankhulana ndinali nazo ndi amuna aza malondawa. Zikuoneka kuti akukula kwambiri moposa china chake. Ndipo ine ndichifukwa chake ine ndimadana ndi ine ndimakonda kukhala wona mtima ndi inu abale. Ine ndikuyenera ndidzakumane nanu kutsidyako muchiweruzo tsiku lina. Ndichifukwa chimene mpingo umaganiza kuti ine ndimatsutsana ndi mpingo. Ine sinditsutsana ndi mpingo. Ndine ine ndingadzizindikiritse ndekha pano ndi inu chifukwa chiyani? Ngati ine ndikanamaganiza kuti a Baptist amalondola, a Methodist amalondola, a Presbyterian amalondola, ine ndikanakhala ndi iwo. Ine ndili pano ndi inu chifukwa ine ndikudzizindikiritsa ndekha pano ndi inuyo. Koma musamayesere kukulitsa malire anu tsopano kukhala china chake chimene inu simuli. Musayesere kudzipanga nokha kukhala wina wake wamkulu, kumadzifanizira ndi wina wake ndi kumachita zachidziko zina mmenemo kuti mupeze mamembala ochuluka ndi zinthu. Chinthucho chidzasweka pakati pomwe ndipo Mulungu adzachiponyera icho pamulu kutsidyako kuti chidzawumbidwenso. Yadzaukitsa ana amiyala inayi kwa Abrahamu kukonkulondola. Yadzachita zimenezo. Yadzawatenga Apresbyteria. Adzabweretsa china chake kuchokera mwa iwo Amethodisti kapena Abaptisti. Ndipo zikuoneka ngati iye wayamba kuchita mwanjira imeneyo. Kodi inu mukundimva ine amuna amalonda? Basi chifukwa chakuti ife tili ndi dzina la Pentekoste, izo sizitanthauza kanthu kwa Mulungu. Ayi bwana, Pentekoste si bungwe. Pentekoste ndicho kuchitikira, ndi chinyezimiritso cha Khristu pamene iye anayambira pa tsiku la Pentekoste kuti adzinyezimiritse yekha kudzera mwa anthu. Ndipo kenako anthu anayamba kuonjezera chidziko. Chinachitika ndi chiyani? Yohane apita mu bungwe la Mesiya, ndipo anakana malonjezo omveka bwino a Mulungu, ndipo anayika mbalume mu izo. Ndipo iwo unaswa chochitika cha Chikhristu chonse muzidutswa. Ndipo iwo unapita muchikatolika. Luther anayambitsa kukonzanso, ndipo iye anaonetsera, ndipo icho chinaswa chinthucho kachiwiri. Amethodist anabwerapo ndi kuyeretsedwa, ndipo iye anayamba kuonetsera, ndipo iye anachita chinthu chomwecho. Ndipo achi Pentekoste akuchita chinthu chomwechonso. Oh, chabwino, inu muyang'ane pa icho, inu mukhoza kuona icho. Inu mumapanga bwanji? Mukuti inu mumadziwa bwanji zinthu zimenezo? Chabwino, ndiloleni ine ndikuwuzeni ino china chake. Bale Branham, kodi mukulosera? Ine sindikunenera kwenikweni, koma pamene dokotala amupima odwala, yamaona zizindikiro, yamadziwa chimene chichitike. Ine ndikuwerenga kuchokera mu buku la dokotala. Ndipo ine ndikuona zizindikiro zikugwira ntchito mu mpingo wa Chipentekoste. Ndipo ine ndikudziwa kumene iwo ukulowera. Siyani izo, lekani, bwererani. Mulungu akuthandizeni inu. Musapite njira imeneyo anthu. Kodi inu simukuona chimene ine ndikuyesera kuchita? Ine ndikuwotcha moyo wanga kuyesetsa kuti ndikupulumutseni inu ku chinthu chopenga ichi chimene inu mukuthamangiramo. Tsiku ndi tsiku, chaka ndi chaka, ndimangolira ndekha. Ndipo inu mumaganiza kuti ndine mdani wanu, ine ndi mbale wanu. Bwererani, musapite njira imeneyo. Kodi inu simukuona chimene chinachitika pamene ena wanapita njira imeneyo? Amuna zamalonda, khalani kutali ndi njira imeneyo. Tsopano inu mukulemba mitundu yonse yatizikhulupiriro magazini anu. Ndipo izi zimakuyanjanitsani inu basi mwachipembedzo chochuluka monga ena onsewo. Inu mukudziwa kuti izo sizili chomwecho basi. Kodi inu simukuona kuti mukubwerera mu chinthu chimene inu mwakhala mukuchitsutsa? Tsopano inu simundikonda ine mwina mwake? Kuli konseko izo nzoona. Inu mulembe mawu anga pansi. Tembenukani kapena inu mwapita. A Pentekoste, tembenukani kapena inu mwapita. Bwererani kumawu. Ndimochedwa kuposa momwe mukuganizira. Mulungu amafuna kunyezimiritsa osati mamembala koma miyala yeniyeni imene yakukutidwa ndi kuwumbidwa ndi kukonzedwa. Enyani, wosula golide wayima usiku uno wakonzeka kuchotsa kukayikira konse kwa zinyalala zonse zimene zikutsutsana nanu. ndipo mwa yali pano wakonzeka kukumbani inu ndi kukupangani inu kukhala wokhulupirira kuchotsa kukayikira konse kwa inu. Inu kazipitani, inu mwawaona wotsanzira ambiri akubwera akuti ichi ndipo ulemerero kwa Mulungu, ine ndili ndi ichi, ndipo haleluya, ine ndili ndi ichi. Ndipo inu mumapeza kuti walibe kali konse. Ndipo njerekezi anachita zimenezo kuti autse kukayikira mu mtima mwanu. Mukuona? Iye anachita zimenezo mwadala kuti achite zimenezo. Kumakumbukirani, zimenezo zimangonena chinthu chimodzi kuti pali chenicheni chimene wotsanzira ameneyo akuyesera kuti azichita mofanana ndi icho. Ulipo mzimu woyera weniweni, ulipo mzimu wa Mulungu weniweni, ilipo mphamvu ya Mulungu yeniweni. Alipo mwana wa Mulungu amene akudzinyezimiritsa yekha usiku uno monga mzimu woyera kuti aonetsere moyo wake. Iye wayima pano usiku uno pakati panu maonekedwe ya mzimu woyera kuti amenye ndi kuchotsa litsiro lonse mwa inu, zokayikira ndi kunyezimiritsa kwa inu chiukitsiro chake kuti iye si wakufa. Ndipo iye ali pano kuti akuonetseni inu kuti iye ndi wamoyo yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali pano kuti atizindikiritse yekha ndi ife, kodi ife sitiyenera ndi iye kuti tizindikiritse tokha ndi iye kuti tikhulupirire mawu ake ndi kuwatenga iwo? Tiyeni tipemphere. Ife tikukuthokozerani inu Ambuye, ife tinawuzidwa mulemba kuti pamene Davide, pamene mdani ankabweramo, ndipo iwo anasonkhana pamodzi, ndipo Davide ankayesera kuti awawuze iwo za Mulungu. Pamenepo panayima mmodzi pakati pawo, ndipo ananenera, ndipo anawawuza iwo choti achite, ndimomwe akanamugonjetsera mdaniyo. Zoonadi Ambuye, ife timakhulupirira chinthu chomwecho, mzimu wa Mulungu umagwera pakati pathu, ndipo mawu ndi malo oti timugonjetsere nawo ndani. Icho ndi chimene inu munamupatsa Adamu ndi Eva mʼmunda wa Edeni kuti amugonjetsere nacho ndani. Ndipo pamene Eva analingalira pa iwo, ndipo nkudzaonetsera kuwalingalira mawu, izo zinagawanika pakati. Ndipo tchimo linadzalowa. Zoonadi Ambuye, kumeneko kwakhala kuli kugwa kwa anthu kudutsa mibado kuyesera kubayira mu china chake mu mawu. Sala anayesera chinthu chomwecho kuti abayire china chake kuti amutenge Hagara kuti amubweretse mwanayo, koma izo zinalephereka. Nthawi zonse zakhala zili mwanjira imeneyo Atate, ife tikungofuna mawu anu ndipo iwo okhawo, opanda chilichonse chowonjezeredwa kwa iwo kapena kuchotsedwa kwa iwo. Basi momwe iwo alili, ndipo inu ndi mawu awa, ndipo ife ndi othokoza chifukwa cha zimenezo. Adalitseni anthu pano Ambuye, ine tsopano mausiku awa pambuyo pa mausiku ndayesetsa kunena zinthu izi kuti kwanu kudza kwanu kwayandikira chilichonse chikulozera mwanjira imeneyo. Ndipo kuchokera ku masompenya masabata angapo apitawo manditumiza ine kuno ku Arizona, sindikudziwa chifukwa chake kukhoza kukhala kubwera kwathu kwanga, ine sindikudziwa. Izo zikuoneka mochuluka kwambiri mwanjira imeneyo. Koma Ambuye, ndiloleni ine ndimalizitse ntchito yanga, ndipo ndigwiritsitse chikhulupiriro, ndikusunga zovala zanga zopanda banga Ambuye mwachisomo cha Khristu. Mundilole ine ndidzathe kuyima mtsiku limenelo ndikudzati ine ndalengeza uphungu wonse wa Mulungu, monga ine ndimadziwira iwo kuti ndichoonadi. Ndipo sindinapewe kunena kali konseko, Perekani izi, mulole abale anga mbuye momwe monso agwirizane pamodzi ndipo asundire chifupi ndikudziwa kuti zilimbikitso izi si chidzudzulo koma ndi chenjezo ndikuti adzionetsetsa mphambano. Perekani izi Atate, monga izo zanenedwa kumene kwa ife kuti iye adzaperuza ife ndi mawu amenewo autenga. Mulungu, ndiloleni ine ndidziyang'ane ine mwini ndipo ine ndikuchita nazo manyazi ambuye mukalilole wa mawu a Mulungu. Ine ndikumenyera ndipo moona mtima motsimikiza kumenyera chikhulupiriro chimene chinaperekedwa kamodzi kwa oyera mtima. Monga Yuda ananena kuti ife tikuyenera kutero ndipo ife tinalonjezedwa kuti masiku otsiriza chikhulupiriro ichi cha Atate chikanadzabwezeretsedwa kachiwiri ku chikhulupiriro cha pachiyambi cha Chipentekoste. Ndipo munalonjeza izo mu Malaki 4, inu munati izo zikanadzachitika. Ndipo Atate, mulole ife tikhale tikuyang'anira ndipo athu maso athu adatseguka ndipo tisaphonye izo monga momwe iwo akhala akuchitira nthawi zonse kudutsa mibado. Koma mulole maso athu akhale otseguka kuti timuone Yesu Khristu pamene iye akuonetseredwa mu ulemerero wake pakati pa anthu ake odzichepetsa kuti atulutse anthu kuchokera mwa mitundu awa kwa dzina lake. Perekani izi Ambuye, dalitsani osonkhana awa tsopano. Ine ndayankhula motalika Ambuye, ine sindingapepese chifukwa ndinamverera kuti ndinene zomwe ndinachita kuwasunga iwo nthawi yayitali. Koma ndikukuthokozani inu chifukwa cha amuna ndi akazi lero amene ali akukwanitsa kumayima ndikudzipinda ndi ndikuyesetsa kugwirizira awo mapazi awo pansi ndikumamvetsera kuthenga. Ine ndikukuthokozani inu chifukwa cha mipingo ngati iyi imene ingatsegule khomo ndikunena zaloweni mkati mudzatiphunzitse ife kapena mudzalalikire nafe tithandizeni ife Mulungu zikomo inu chifukwa chawa ndipo zikomo inu chifukwa cha kasupe nayenso chifukwa cha dziko la malonda amuna amalondawa Ambuye mulole zovala zawo zikhale zosadetsedwa ndi zinthu za dziko. Perekani izi, apangeni iwo akhale malo opulumutsira miyoyo ya Ambuye amene mwina mwake kwina kwake kumene anthu samapita kuchalichi iwo azidzapita kukamva anthu amalonda akuyankhula ndipo mulole wawo moyo wawo ukhale wa mchere kwambiri ndi chisomo cha Mulungu ndi kudzichepetsa kwa mzimu wake kuti dziko lidzalakerake kukhala anthu a mtundu umenewo. Perekani izi Ambuye, tidalitseni ife tsopano pamodzi. Ambuye tikhululukireni ife zolakwa zathu, khululukirani machimo athu ndipo mulole mipita ya mitima yathu itseguke. Mulole mfumu ya ulemerero iyende pakati pathu tsopano ngati ife tapeza chisomo pamaso pano polapa zolakwa zathu. Sindikukayikira mtima wanga walapa mitima ina yambiri yalapa ndipo ngati ife tapeza chisomo Ambuye tiwumbeni ife tsopano. Sukani akachisi athu kuti mawu a Mulungu wamoyo akhoze kukhala pakati pathu ndi kutsimikizira kuti Yesu Khristu siwakufa. Iye siwoyambitsa wakufa monga Muhamadi kapena Buddha kapena zina za miyambo. Iye ndi wamoyo nthawi yapano tsopano Yesu waukitsidwayo. Iye ndi wamoyo kwa nthawi zonse ndipo sangafe kenanso ndipo wapereka kwa ife moyo wamuyaya ndipo wadzionetsera yekha pakati pathu ndipo ife Ambuye tikunyezimiritsa chisomo chake kwa ena. Tithandizeni ife Atate monga inu munalonjezera masiku otsiriza chimene chikanati chidzachitike monga zinakhalira masiku aloti. Mulole ife monga iwo amene anachokera ku Emau tipite kwathu sikuno tikusangalala chifukwa ife tikukuonani inu mukuchita china chake monga iwo anakuonerani inu mukuchita inu mutauka kwa kufa. Podziwa kuti chinali chinthu chomwecho chimene inu munachichita inu musanafe ndiyeno iwo anadziwa kuti inu munaukitsidwa. Perekani izi Atate, ife tikupempha mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano ine ndayankhula nthawi yayitali koma ichi ine sindikudziwa kuti yachita ichi. Ine sindikudziwa kuti yatero. Ine ndingomufunsa chabe iye. Ine ndikukhulupirira ngati ine ndingayike moyo wanga pakuti pankhuni kuti ndiyime ndi mawawa. Ndiye mwakukhoza kwakudziwa kwanga. Ine siwopanda tchimo. Ine ndili nawo ochuluka akulendewera pa ine. Koma ola lililonse ine ndimalapa iwo mowirikiza. Pamene ine ndiwona cholakwika changa, ndiye ine ndimachoka kwa icho. Ndikuyesetsa kuchita chimene chili cholondola. Ine sindingayesere kupita kumwamba pazondiyenereza zanga. Ine sindingafike kumeneko Ine mwole mundi kudalira mwa Yesu Kristu. Iye ndi chidaliro changa. Ine ndima kubilira mwa iye. Ine sindingaye sere kulowa mo chifukwa ndine mbale wa Chipentekoste. Ine sindingapitemo kwa zoyenereza za Pentekoste. Ine ndipita ndi zoyenereza za magazi a Yesu Kristu. Iye anandifera ine. Ndipo icho ndi chimene ine ndikufuna kuti inu mudalire zoyenereza za iye. Ndiyenu mumadziwa bwanji kuti mukupita kumeneko. Ndi pamene mawu aliwonse alipo, inu mumavomereza iwo ndi ameni. Ameni. Chifukwa iwo ndi mawu oyeni akuyesera kuti adzitsimikizire okha. Ndipo ngati ife tiwakana mawu amenewo, iwo angakhoze bwanji kudzitsimikizira okha. Tsopano Yesu anati, iye amene akhulupirira pa ine, ntchito zimene ine ndizichita iyenso adzazichita. Mkulondola uko, ndiyeno. Kodi iye ananena chiyani mu Yohane 5:19? Indetu indetu ndinena ndi inu, mwana sangachite kanthu mweye yekha. Koma chimene aona Atate akuchita, iye anadutsa pa thamanga la Betsaida. Apo panali khamu la anthu mwina mwake kuchulukitsa ka 20 kapena kasate amene ali mchipinda muno usiku uno. Pali anthu 4 kapena 500 mwina mwake amene akhala pano usiku uno. Ine sindikudziwa, koma pakhoza kukhala wochuluka chomwecho. Koma mwina mwake pali masauzande. Ndinamva kuti akhamu limafika ku masauzande. Tsopano atakhala pamenepo pali wolumala, wopunduka, akhungu, opinimbira. Iye anachiritsa munthu mmodzi chifukwa iye ankadziwa kuti munthu ameneyo anali atakhala mwanjira imeneyo. Atate anali atamuonetsa iye, mukuona? Anawasiya ena onsewo, mukuona? Ndipo kenako iye anafunsidwa zimenezo. Koma Baibulo linanena itachitika imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chiuchitsiro kuti usiku uno iye ndi wansembe wamkulu. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Kodi inu mukukhulupirira kuti iye akanali wamoyo? Ndipo kodi iye ndi wansembe wamkulu amene angakhudzidwe ndi kumverera kwa zofoka zathu? Yabwino, ngati iye ali wansembe wamkulu yemweyo, malingana ndi Ahebri 13:8, ndiye iye angachite mwanjira yomweyo. Nkulondola uko? Tsopano tiyeni tiyeretse mitima yathu ku tchimo lonse. Tiyeni tivomereze zolakwa zathu. Ife tivomereze kusakhulupirira kwathu. Kuti ife takhala tikulakwitsa ndi kuti Ambuye Yesu apa ine ndili, ndine wosowa usiku uno. Dzinyedzi militseni nokha moyo wanga, ndipatseni chikhulupiriro chimene mkazi uja anali nacho amene anakhudza chovala chanu. Ndipo ine nditi, Ambuye Yesu, ine ndayima ndi mawu anu. Kumeneko kunali kutumidwa kwanga, lalikira mawu, ine ndayima ndi iwo. Ine ndikufuna ndife ndi iwo. Ndipo ine ndayima ndikupanga zinthu zina zovuta chifukwa cha mawu. Ndikukhala pamenepo, koma iye nthawi zonse amawatsimikizira iwo. Tsopano ine ndikudalira pa iye kuti awatsimikizire mawu amenewo. Lolani iwo aponyedwe, muloleni iye ayenderere kupyolera mwa ife usiku uno. Pamene ife tikupemphera, ndi angati muna akudwala osowa ali ndi chosowa chilichonse. Kwezani mwamba manja anu ndikunena, ndi ine Ambuye. Ine ndikukhulupirira Ambuye. Ine ndikufuna chidwi chanu chosagawanika mokoma momwe mungathere kwa mphindi pang'ono. Ngati utatha uthenga uwu, ndipo Khristu atadzinyezimiritsa yekha mwa anthu, ndikuona kuti munthu wina osauka ali ndi chikhulupiriro chokwanira chokhudza chovala chake. Ndipo ine nkukhoza kudzipereka ndekha kwa mzimu wake ndi kudziwa kuti uwu ndi mzimu woyera. Ndiye ngati inu muli wachina chake kupatula gulu lomwe limakhulupirira izi, ndiye ndikhoza kubwera kumene iwo amakhulupirira choonadi. Mukuona? Ine ndingatero. Ine ndithudi ndingatero. Ine ndingakhulupirire chifukwa Mulungu akudzipangitsa yekha kudziwika. Musadzizindikiritse nokha tsopano ndi Afarisi ndi iwo amene samakhulupirira akhungu amenewo, chifukwa Yesu ananena kuti iwo sadzamuonanso iye, koma inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu. Ine ndidzakhala mwa inu, inu mudzandiona ine. Chabwino, ngati iye ali wansembe wamkulu yemweyo, umo ndi momwe inu mungamuonere iye, podzinyezimiritsa yekha mwanjira yomweyo imene iye ankachitira nthawi imeneyo. Kodi izo nzoona? Chabwino. Tsopano inu mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, mukhale ndi chikhulupiriro, musakayikire, muzipemphera. Ndiyeno ife tiona chimene iye ananena. Tsopano mungokhulupirira ndi mtima wanu wonse. Tsopano Atate Mulungu, ine ndayankhula za inu ndi mawu anu. Ine ndazichita izo mwanjira yosweka Ambuye. Ine ndikudziwa, koma ndimopambana momwe ndimadziwira. Masabata awiri onsewa ine mowirikiza ndakhala ndi iwo Ambuye. Moyo wanga wonse ine ndayesetsa kukhala ndi iwo. Tsopano Ambuye, lemekezani mawu anu usiku uno pano. Pamene chitsitsimutso chikutha, mulole izo zidziwika Ambuye kuti ngati ife tikuyima ndi icho chimene chili cholondola cholondola chidzatimira ife perekani zambuye kuti ife tikukhulupirira kuti inu munadzakhala ife kuti mudzatenge tchimo lathu kuti ife tikhoze kudzakhala inu ana mulungu kuti tidzenyezimiritse mawu a mulungu otsimikiziridwa wapanga iwo kuonetseredwa kupyerera mu moyo wathu wa utumiki umene inu mwatipatsa ife. Perekani zambuye ife tikudzipereka tokha kwa inu tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano mungokhala ndi chikhulupiriro musakayikire koma mukhulupirire ndi mtima wanu wonse tsopano. Kodi inu mukukhulupirira? Aliyense akhulupirire. Tsopano musakayikire. Mungopemphera kwa inu ene. Khalani ndi chikhulupiriro tsopano. Musakayikire nkomwe. Dzikhazikitseni mwabata tsopano. Mvetserani kwa chimene mzimu ukunena kwa inu. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu.
What are you looking at me so sincerely about?
Inu mukundiyang'ana ine mona ntima chifukwa chiyani? Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wake? Ine sindikukudziwani inu, ine sindinayambe ndakuonani inu. Koma mkazi chabe atakhala apo akundiyang'ana ine. Simatenda kwenekwene amene iye akudanawo nkhawa. Iye akudandaula za munthu wina wake. Ndi mtsikana wang'ono. Iye wangosowa kumene. Iye wachoka kwawo. Iye ndi mtsikana chabe, mtsikana wa zaka za matini. Izi zapangidwa kwa nthawi yayitali. Mpaka pano sindikuona choopsa ndi iye. Khalani ndi chikhulupiriro. Khulupirirani Mulungu. Iye amutumiza iye ku nyumba kwanu.
What did she touch? Now you see the woman, I never seen her in my life. She's total.
Kodi anakhudza chiyani? Tsopano inu mukumuona mkaziyo. Ine sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Iye ndi kwathunthu mlendo.
Here's a lady sitting right back here, eyes closed, praying. She's suffering with a
Aba palidona wakhala kumbuyo komwe kuno watseka maso akupemphera yakuvutika ndi avuto la mimba ndipo ndi zotupa yakuvutika ndi vuto la mtima yaziphonya izo Mulungu chithandizeni ife abiti Willingham khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu tsopano inu mulandire izo. Sopano mfuseni mkaziyo ndife alendo kotheratu inu mukuti inu munatchula dzina lake. Bwanji kodi Yesu sanamuuze Simoni dzina lako ndi Simoni iwe ndi mwana wa Yonasi? Mungokhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Kodi inu mukukhulupirira izo? Sopano khalani woona mtima. Khulupirirani musakayikire ayi. Mungoyika malingaliro anu pa Mulungu ndipo mumukhulupirire iye. Kodi iye akuchita chiyani? Iye akudzizindikiritsa yekha. Iye akudzinyezimiritsa yekha. Sopano ngati inu simukuganiza kuti izo ndi zolondola, ine ndikukupemphani inu kuti mubwere kuguwa ndi kudzachita chinthu chomwecho. Pali ankazi wang'ono, iye wakhala kumbuyo kuno ali ndi shawero pamutu pake, iye ndi wa Chispanish. Ndipo akumupempherera mwana wamkazi, mwana wamkaziyo samakhala kuno. Iye tsopano wayika manja ake pa nkhope yake. Ndipo iye ali mwana wamkazi uyu amakhala kumene kuli madzi ambiri, kumene nyanja imakukuma ku San Diego, California. Ndipo ali ndi misempha yotupa ndi zovuta, ndipo watsala pang'ono kufika kukusokonezeka kwa manjenje. Kodiwo kukhulupirira kuti pemphero lako ndiye linakhudza mphonje ya chovala chake mulongo wanga wang'ono wa Chispanish ndipo mwana wako wamkazi akhala bwino? Ngati wokutero, kweza mwamba dzanje lako ndipo ulandire zimenezo. Chabwino, iwe ukhoza kukhala nazo izo. Zikumveka bwino kumeneko ndi inu tsopano. Musakayikire, khulupirirani. Izo zinali zodabwitsa kwa inu, si choncho izo dona wakhala pamenepo, unakweza dzanja lako mwamba pa mphuno yako, ndi kupukuta nkhope yako pamenepo, unena china chake kudutsa mukanjira, utavala chikhotho cha blue, wakhala pamenepo, inde chabwino ngati iwe utakhulupirire ndi mtima wako onse ndiye mtima umenewo uwongoka ndipo sukhalanso ndi vuto la mtima limene iwe wakhala ukuvutika nalo ngati izo zili zolondola imirira pa mapazi ako kuti ungochitira umboni kuti izo ndi zoona ndine mlendo kwa donayo.
Do you believe? Certainly. Always believe.
Amen. Kodinu mukukhulupirira ndithudi. Khulupirirani nthawi zonse. Ine ndikuona ndipo mwamuna wa zaka zapakati kani. Kodi inu mukuona kuwala kumeneko kwa mbala. Baba chikika popomwe. Kukukokera pa munthu ameneyo tsopano iye akupemphera iye waweramitsa mutu wake pansi ndipo pali china chake chimene changonenedwa kumene chimene chinakopa chidi chake kukupemphera chifukwa iye akuchokera ku California nayenso monga zanenedwa kumene koma iye akuchokera ku Fresno California iye amadwala mphumu bambo koro ngati inu mukukhulupirira ndi mtima wanu onse inu mukhoza kupita kwanu ndikukachiritsidwa inunso. Amen. Khulupirirani izo tsopano ngati izo zili zoona kuyezani dzanja lanu kodi ndifalendo kuyezani dzanja lanu chabwino inu mukukhulupirira kodi munthuyo anakhudza chiyani iye anakhudza Yesu Khristu yali mapazi sate kuchokera kwa ine. Ine ndikukubetcherani inu mu dzina la Yesu Khristu kuti mukhulupirire kuti uthenga uwu wa mzimu woyera mʼmasiku otsirizano ndi kutsekera kwambiri yakale ya dziko lapansi. Ndikukubetcherani inu kuti mukhulupirire kuti ine ndinaphunzitsa izo kwa inu usiku uno. Inu mukhulupirire kuti Mulungu andituma ine inu mulemekeze izo ndipo tsopano musandilemekeze ine koma mulemekeze chimene iye anandituma ine mawu ake ndipo Mulungu apereka icho chopempha chanu. Ine sindingakhoze kumupanga iye kuti achite zimenezo koma ngati inu muti mukhulupirire apa yang'anani apa kodi inu simukuona iko yang'anani apa kuwala kuja pomwe apa iko kuli pantundu wa mkazi wonenepa kwambiri wakhala apa. Ine sindikumudziwa mkaziyo sindinamuonepo iye moyo wanga koma iye akudwala iye akuvutika iye anapita kwa dokotala ndipo china chake kuyeza kunasonyeza kuti izo zili muthumbo izo ndi mtundu wina wa zilonda ayi adokotala akunena kuti ndi zilonda za mimba ukonkulondola ukonkulondola iwe siwochokera kuno iwe uli kuno kudzacheza mkulondola uko yeza mwamba dzanja lako iwe umachokera ku Michigan ukonkulondola iwe wabwera kudzachezera mwana wako wa mwamuna ndipo ali mtundu wina wa bizinesi ya wairesi ya mtundu wina dzina lako ndi akazi zia ebo khala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu pita kwanu ndipo ukapeza izo mwemwe iwe ukuzifunira izo ngati wakukhulupirira ndi mtima wako onse. Kodi inu mukukhulupirira kodi mwakonzeka kuti litsiro lakusakhulupirira lipunthidwe kuchoka mwa inu kodi inu mukukhulupirira kuti inu mukhoza kumuona Khristu akudzinyezimiritsa yekha yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse iye ndi Mulungu kodi inu mukukhulupirira zimenezo nenani ameni ngati inu mukukhulupirira izo ndiye ikani manja anu pa wina ndi mzake ine ndikusonyezani inu mawu ake ngati inu muli okhulupirira iye anati zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira ngati iwo adzayika manja awo pa odwala iwo adzachiritsidwa ikani manja anu pa wina ndi mzake tsopano tsekani maso anu weramitsani mutu wanu muzipemphererana wina ndi mzake inu mupemphere sine inu mupemphere Khristu kunja pakati panu kunja uko Atate akumwamba mu dzina la Ambuye Yesu mulole kuti Khristu anyezimiritsidwe mu moyo uliwonse pano usiku uno ndipo chiritsani odwala Ambuye tikutulutsa njerekeza aliyense wakusakhulupirira kuti mpingo wa Pentekoste ukhoze kuona chinyezimiro cha Yesu Khristu mu moyo wawo monga momwe iwo aonera icho usiku uno.